the sermon, A Man Running from the Presence of the Lord, was delivered on February the 17th, 1965, at the Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, USA. Umyalezo othi indoda ibaleka isimka ebusweni benkosi washunyayelwa ngomhla we-17 kuFebruwari ngowe-1965 kumnquba kaBranham eJeffersonville, Indiana, eMelika. Masithobe iintloko zethu.
Dear God, we are happy this afternoon for this privilege that we have of assembling ourselves together once more.
Thixo othandekayo, silapha ngale njengalanga ngenxa yelichama sinalo lokuzihlanganisa ndawonye kube kanye kwakhona.
You alone, Lord, knows how our hearts is yearned for this hour, when we could stand before thy people again here and bring this message that we so vitally feel that it's so urgent in this hour.
Kwaye nguwe wedwa Nkosi owaziyo ukuba ziyilangazelela njani na intliziyo zethu le yure yokuze sibe nokuma phambi kwabantu bakho kwakhona apha sizise lo myalezo sizivela ngenene ukuba ungxamiseke kangako ngeli lixa.
Thou hast lauded us these few days now.
Usabele ezi ntsuku zimbalwa ngoku.
We pray, dear God, that your hand of mercy will be upon us to guide us and direct us.
Kwaye siyathandaza Thixo othandekayo ukuba isandla sakho senxeba sibe phezu kwethu ukuze sisibonise sisikhokele.
Give us those things which we have need of, Lord, for our hearts yearn to know you better.
Kwaye siphe ezo zinto siswele zona Nkosi ukuze iintliziyo zethu zilangazelele ukwazi wena ngokungcono.
We see the great harvest field white ripe.
Sibona intsimi enkulu yesivuno imhlophe ivuthiwe.
No, the grain is ready now for the great thrashing time.
Yes, yazi ukuba isivuno sele silunge ngoku silungelelo xesha libalulekileyo lokubhula.
Dear God, we pray that you open back the shucks from around us.
Thixo othandekayo siyathandaza ukuba uvule ubuyise umva amakhasi asijikelezileyo.
Let us lay in the presence of the Son now these next few days and ripen to the kingdom of God.
Masihlale kubukho bonyana ngoku kwezi ntsuku zimbalwa zilandelayo size sivuthelwe ebukumkanini bukaThixo.
That's every song that'll be sang.
Sikelela lonke iculo eliyakuculwa.
That's every prayer answer everyone that'll be prayed, Lord.
Sikelela wonke umthandazo uphendule wonke umuntu oyakuthandaza Nkosi.
Save all the lost.
Sindisa bonke abalahlekileyo.
Call back the house of the living God and the fellowship of those who have wandered away.
Buyisela indlwini yoThixo ophilileyo nakubudlelane abo bathe bazulazula kude.
We pray, God, that you'll heal every sick person that comes under our roof.
Siyathandaza Thixo ukuba uphilise wonke umuntu ogulayo oza phansi kophahla lwethu.
Grant it, Lord.
Siphe oko Nkosi.
May there not be a feeble person among us at the end of these meetings.
Kwanga ungebikho umuntu ubuthathaka phakathi kwethu ekupheleni kwezinkonzo.
Dear God, then for ourselves, we who claim in this hour to be the church that called out.
Kwaye Thixo othandekayo ngoko ngeziqu zethu thina sibanga ukuba ngale yure silibandla ababizweyo bakhutshwa.
Those around the world who has come from out of Babylon and to be partakers of this wonderful fellowship in this last day.
Abo basehlabathini jikelele bathe beza bephuma eBhabhiloni kuba ngabo baxhamla kobudlelane bumangalisayo kulomhla wokugqibela.
We pray, God, that you'll bless our hearts in such a way.
Siyathandaza Thixo ukuba usikelele iintliziyo zethu ngeyona ndlela.
We're truly hungry, Lord, and emptied out from all the things of the world that we know of.
Silambile ngenene Nkosi yaye siziqongothe sazikhuphela ngaphandle kuzo zonke izinto zelihlabathi esaziyo ngazo.
Lord, we've laid aside every weight that so easily beset us, and now let us run this race with patience that's set before us.
Nkosi, sibekele bucala wonke umthwalo onokusirhawula ngoku sisulu kwaye ngoku masibaleke olugqatso ngomonde lubekwe phambi kwethu.
Grant it, Father.
Siphe oko bawo.
And may we be fuller, stronger, better Christians at the end of this service than we were when we entered.
Kwaye sanga singaya sizaliseka sisomelela sibanga amaKristu angcono ekupheleni kwalenkonzo kunokuba besinjalo xa besingena.
May God get all the glory, for we ask it in Jesus' name. Amen.
Wanga uThixo ngafumana lo wonke uzuko kuba okusicela egameni lika Yesu. Amen.
I think this is a grand privilege tonight that I've waited on for some time.
Ndicinga ukuba lilungelo libalulekileyo ngokuhlwa nje ebendililindele ixesha elide.
The other day I was telling my wife, I said, I get so nervous waiting to get to the tabernacle.
Ngenye imini ndandixelela inkosikazi yam ndathi ndiba phashuphashu kakhulu xa ndilindele ukuya kufika emnqubeni.
I have other friends, of course, to do around the world, but there's something other about this tabernacle here.
Ndathi nje ndinabanye abahlobo kakade ndinabo ehlabathini jikelele kodwa kukho into ethile enye malunga nalo mnquba ulapha.
I stuck out this dust around here when God gave me life here on earth, and I guess if he tarries, I'll be buried here somewhere.
Ndathatyathwa kolu thuli lujikeleze apha apho uThixo andinika khona ubomi apha emhlabeni ndiyaqikelela ukuba akakabuyi ndiyakungcwatywa apha kwindawo ethile.
When he comes, he'll find me here somewhere.
Ekubuyeni kwakhe uya kundifumana ndilapha kwindawo ethile.
But it looks like there's something when I go to thinking about Jeffersonville.
Kodwa kukhangeleka ngathi kukho into ethile ndakucinga ngeJeffersonville.
The other day I got so lonesome.
Ngenye imini ndaziva ndinxubile.
To my wife, I said, I'm homesick, and I don't know what I'm homesick about, unless it's those people praying for me.
Ndathi kwinkosikazi yam ndathi ndikhumbula ekhaya. Kwaye andazi ukuba ndikhumbula ekhaya malunga nantoni na ngaphandle kokuba kube ngenxa yabantu abandithandazelayo.
I said, well, only thing I know to do is go back and have a few days of meeting.
Ndathi ke ndiya inye into endiyaziyo ukuba ndinokuyenza kuphinda ndibuyele ndifumane iintsuku ezimbalwa zenkonzo.
See if we can't find something from the Lord, maybe he wants us to know something.
Sibone ukuba asina kufumana into ethile ivela enkosini na mhlawumbi ifuna ukuba sibe nokuthile esikwaziyo.
In the great vital subject that we got before us now is marriage and divorce.
Kwayeyona nto inkulu ibalulekileyo ingongoma esinayo phambi kwethu ngoku ngumtshato noqhawulo mtshato.
And if there is a question, there's got to be an answer.
Kwaye ukuba kukho umbuzo kunyanzelekile kuba kubekho impendulo.
There can't be a question unless there's an answer.
Akunakubakho umbuzo ngaphandle kokuba ikho impendulo.
No matter what it is, there's got to be an answer.
Akunamsebenzi nokuba into na imelwe kubakho impendulo.
If the Lord willing, I won't try to speak on that Sunday morning.
Ukuba inkosi ithandile ndifuna ukuzama ukuthetha ngaloo nto ngentsasa yangecawa.
And then tomorrow night, I think we're to be up here at the, what is that school called? Parkview Auditorium.
Kwaye ngoko ngokuhlwa ngomso ndiyacinga sizakuba lapha phezulu sibizwa ngoba intoni eso sikolo kwiholo yaseParkview.
Parkview Junior High.
Yintoni mhlekazi? YiParkview Junior High.
How many knows where it's at?
Bangapha baziyo ukuba kuphina apho?
Well, I guess they'll have signs out once they're there.
Kulungile ndiyaqonda ukuba iyabakho imiqondiso yokukhutshwa ayisayi kubakho mzalwane never.
It's just above here, about 3/4 of a mile, and there'll be a sign.
Ibe silapha nje phezulu malunga nezahlulo ezithathu kwisine zemile kwaye uyakubakho umqondiso.
He turned back off the road.
Uyajika uphume endleleni.
It's a nice elevated building.
Sesihle isakhiwo esiphakamileyo.
It's got places where you can lay your arm out and take notes of what you want to write and things.
Sinendawo nokungqiyamisa kuzo ingalo uthabathi amanqaku oko ufuna ukubhala nezinto ezinjalo.
And I'm sure you'll enjoy it a little more, and you will be kind of crumped up in the meeting here in the tabernacle.
Kwaye ndiqinisekile ukuba niyakuyivuyela ngokuthe chatha kancinane kunokwabe niyakuba njalo nibe buqinana apha kwinkonzo ezilapha emnqubeni.
There'll be plenty of room, plenty of parking room.
Indawo iyakuba nkulu, ibe nkulu indawo yokumisa ingqwelo.
Now I think they have a little regulation we had to promise to abide by. That was not to come on the ground until about 6:30.
5:30, not to be there before 5:30.
Ngoku ndiyacinga ukuba banomgqaliselo omncinane ebesithembise ukuthobela ukuba singangeni kula mhlaba kude kube malunga necala lesithandathu.
What time? I believe it'd be a good idea for us to get there at 6:30.
Na xesha nina. Ndiyakholwa ukuba iya kuba imbono entle kuthi ukuba phaya ngecala lesithandathu.
Now, you got another auditorium here in town. that seats 6,000.
Ngokubanayo enye iholo apha edolophini ehlala amawaka amathandathu.
If we be real good on this one, they might let us have the other one sometime for a big meeting. Maybe sometime this summer when I get back from overseas.
Ukuba siziphethe kakuhle kakhulu kule basekunosivumela sifumane enye leya ngelinye ixesha ukulungiselela inkonzo enkulu mhlawumbi ngaxesha lithile kweli hlobo ubuya kwampheshe kolwandle.
And I think we can seat up to how many can we seat up there?
Kwaye ngoko ndiyacinga ukuba singahlalisa ukuya bangapha abantu abanokuhlala phaya.
So see, we'll have plenty of room. There'll be no rush.
Ama wagamane, ngoba uyabona siyabona endawo enkulu kakhulu, akusayi kubakho kunqama.
And so come up at 6:30.
Kwaye ngoko nyukani ngecala lesithandathu.
And then everybody can come in at the right time, everybody together, and I'm sure you have a good seat.
Ukuze ngoko wonke umuntu abe nokungena ngexesha elililo, wonke umuntu kunye, kwaye ngiqinisekile ukuba niyakufumana indawo elungileyo.
It's elevated like this, and a place here where you can write, take notes down, and so forth.
Kwaye iphakanyiselwe phezulu ngolu hlobo, nendawo elapha apho unokubhala uthabathe khona amanqaku njalo njalo.
And that'll begin, if the Lord willing.
Kwaye oko kuyakuqalisa ukuba inkosi ithandile.
I think now tonight, just being Wednesday night prayer meeting, we got the places just about filled up, so I think maybe we better start tomorrow night.
Kwaye ndiyacinga ngoku ngokuhlwa nje ingumthandazo ngolwesithathu nje. Sine lenda iphansi yazala ngoko ndiyacinga mhlawumbe kungcono siqalise ngokuhlwa ngomso.
We rent it just in hopes that maybe if we would be enough to have an overflow here we could go up there.
Siqashele nje kumathemba ukuba mhlawumbe ukuba singaba baninzi ngokuthi siphuphume sibe nokunyuka siye phaya.
I believe it'd be best to go on up, don't you think so, Brother Neil? To go on up tomorrow night.
Kodwa ndiyakholwa ukuba kuya kuba ngcono ukuba sinyuke ucinga njalo mzalo Neville. Ukubasinyuke ngokuhlwa ngomso.
And how many think that'd be a good idea?
Bangaphi abacinga ukuba iya kuba yingcinga elungileyo leyo.
And then you can have plenty of room.
Ukuze ke nibe nendawo enkulu.
It's already rented, paid for by some brethren here in the church.
Sele iqeshiwe, ihlawulelwe ngabanye abazalwana abalapha ebandleni.
It just costs us $50 a night.
Isidle nje kuphela $50 ngobusuku.
Which is very, very, wish I had that everywhere, could seat that many for $50 a night, a brand new building, fine, stage.
Toleo ngokukhulu kakhulu, ndinqwela ukuba ndibebe ndifumene loo nto kuyo yonke indawo, apho kunokuhlala khona abantu abaninzi ngamashumi amahlanu edola ngobusuku, isakhiwo esitsha khaca, sinendawo yeqonga entle.
But we will take up offerings, I suppose.
Quiet, Tinasi. Kakade sizakuthabatha iminikelo ndiyaqonda.
We don't want that man to pay for that themselves. We'll pay them back.
Kwaye asifuni ukuba loo madoda ayihlawule ngokwawo. Siya kuyihlawulela, sibuye sibahlawule.
But when we get our expenses and things, well then, of course, we stop taking offerings.
Kodwa xa sithe sasifumana iindleko zethu nezinto enjalo ke ngoko kakade siyapheza ukuthabatha iminikelo.
If there's any strangers with us, we've made that a policy to never beg, bum, push people for money.
Asiye ukuba kukho abangabasemzini abakunye nathi siyenze ngumthetho wethu loo nto ukuba singaze sicele singqibe sinyanzele abantu ngenxa yemali.
We pass a collection plate, which is just that's a religious act.
Sidlulisa isityana senkongozelo, nto leyo nje ingumthetho wenkolo lowo.
I've tried it many times, not even to pass the collection plate at all, but it don't work.
Ndikhe ndayizama kumaxesha amaninzi ukuba ndingakhe ndidlulise isitya senkongozelo konke kodwa ayisebenzi yabona.
Because giving is a part of our religion, it's a part of our duty.
Ngokuba ukupha inxalenye yonqulo lwethu, inxalenye yomsebenzi wethu.
No matter if it's just a dime or whatever it is or a penny, it's all.
Akunamsebenzi nokuba idime nje okanye nantoni na ekuyiyo okanye ipeni iphelele.
Also remember Jesus seen a widow passing by one day where the rich man was putting in much of their treasure in the treasury.
Ngoko niyakhumbula uYesu wabona umhlolokazi edlula ngenye imini apho amadoda azityeba efaka khona okuninzi kobutyebi bawo kwindawo yokugcinwa kwemali.
This widow passed by, maybe a couple little hungry children walking by her side, and gave everything she had, 3 pennies.
Waze lo mhlolokazi wedlula mhlawumbe nabantwana ababini abancinane abalambileyo behamba ecaleni kwakhe nikela ngento yonke wayenayo ipeni ezintathu.
And Jesus said, who paid the most?
UYesu wathi ngubani ohlawule ngokukhulu.
Now if I'd been standing there, I'd said, don't do that, sister. We got plenty of money.
Ngoku kuba ndandilapho ngendathi musa kuyenza loo nto dade, thina khangela sinemali eninzi.
But he never stopped her.
Kodwa akazange amnqande, yabona?
He knew he had something greater for her down the road.
Wayesazi kuba wayenento enkulu ambekele yona emazantsi endlela.
So, see, after all, she had a home in glory that she was going to.
Ngoko yabona emva kwako konke waba nekhaya ebuqaqawulini awayesiya kulo.
He never stopped her.
Kwaye akazange amnqande.
He let her put her 3 pennies in because it was just she wanted to do it.
Wamyeka wafaka ipeni ezintathu zakhe apho ngokuba yayiloo nto nje awayefuna kuyenza.
She had to want to do it with children and a widow and only 3 pennies to live on.
Kwaye kwakunyanzelekile ukuba afune kuyenza enabantwana engumhlolokazi kwaye izipeni nje ezintathu anokuphila ngazo.
She had to want to do that.
Yena kwakunyanzelekile ukuba afune kuyenza loo nto.
So you see, when people want to give, you've got to give them the opportunity to do so.
Ngoko uyabona xa abantu befuna ukunikela umelwe ukubanika ithuba lokwenza njalo.
But I think of these standing and people saying, who'll give $50, who'll give $20, I think that's detrimental to your intelligence.
Kodwa ndicinga ngaba bemileyo nabantu besithi bani oyakunikela ngama-$5, bani oyakunikela ngama-$20, ndicinga ukuba oko kuyaxhwalekisa kwingqondo yakho.
I think if the people realizes that it takes money to run a meeting.
Ndicinga ukuba abantu bayaqonda ukuba kuthabatha imali ukuqhuba inkonzo.
And I never would let them do it, the managers.
Kwaye andinakuze ndibavumele benze loo nto abaphathi.
I said, whenever you have to do that, then it's time for me to return back to the tabernacle.
Ndathi nanini na kufanele kuba nenze loo nto ngoko lixesha lokuba mna ndibuyele emva emnqubeni.
So we won't have to do that.
Ngoko asinakuze sibe nayo loo nto.
But I do think that we have to pass the offering plate in order to make it a complete religious service.
Kodwa ndiyacinga ukuba simele ukusidlulisa isitya somnikelo ukuze siyenze ibe inkonzo egqibeleleyo yokunqula.
And so they probably will pass a little offering plate each night.
Ngoko ngokuqinisekileyo bayakudlulisa isitya esincinane somnikelo busuku ngabunye.
Say something like, well, we're take up the offering now and they'll pass the offering plate and that'll be the end of it.
Bathethe into elolu hlobo ke siza kuthabatha umnikelo ngoku kwaye bayakudlulisa isitya somnikelo oko ke ibe sisiphelo saloo nto.
And each night, if the Lord willing, I think the Lord has laid upon my heart a very definite message for the church.
Busuku ngabunye ukuba inkosi ithandile ndicinga ukuba inkosi ibeke entliziyweni yam umyalezo oqiniseke kakhulu oya kwibandla.
I've been several days in prayer.
Ndibe neentsuku eziliqela emthandazweni.
I won't go into that because a great phenomenon happened the other day that's really great.
Kwaye andifuni ukungena kuloo nto ngokuba isenzeko esingaqhelekanga esikhulu senzekile ngenye imini esithe sasikhulu kakhulu.
I'm anxious to tell you about it.
Kwaye ndinexhala ngokunixelela ngaso.
Now, the main subject, I suppose, which most all of them Billy said had been calling, was on the marriage and divorce.
Ke ngoku eyona ngongoma ingundoqo. Ndiyaqonda abathi abaninzi babo uBhili wathi ebendibiza yayingumtshato noqhawulo mtshato.
Which it is a great subject and I didn't know how to approach it.
Nto leyo iyenkulu ingongoma kwaye bendingazi ukuba ndiya kuyivela njani na.
And I went up to pray about it and the Lord met me.
Ndaze ndinyuka ndaya kuthandaza ngayo yaze inkosi yahlangana nam.
And I know that I don't have it, but God has given to me. I have it now.
Kwaye ndiyazi ukuba mna nge andinayo, kodwa uThixo uyinikele kum, ndinayo ke ngoku.
God has given to me the correct answer. And I know that is true.
UThixo undinike impendulo echanekileyo, yabona. Kwaye ndiyazi ukuba inyaniso.
And so I don't know just exactly yet, maybe it's Sunday. Might ask our sisters just to omit the meeting themselves, but I don't know.
Kwaye andazi nje ngokuchanekileyo kanye okwangoku mhlawumbi ngecawe ndisenokucela udade bethu bayiqakathe nje inkonzo bona kodwa andazi.
We depend on the married women wants to come with their husbands.
Kuyaxhomekeka kuba abafazi abatshatileyo bafuna ukuza nabayeni babo.
There's some real vital things has to be told the truth about and how
kukho izinto eziphilileyo ngenene eza kuxelwa inyaniso malunga nazo nokuba zinjani na.
And so we want to absolutely lay it out of thus saith the Lord. And then you've got
kwaye ngoko sifuna ukuyibeka ngokupheleleyo siyaneke eka itsho inkosi ngoko niyakuba niyifumene ngoko.
You know just what is truth then.
Nifuna nje ukwazi oko kuyinyaniso ngoko.
I'm trusting him to do that.
Kwaye ndithembele kuye ukuba uya kuyenza loo nto.
And now I was up here at the restaurant the other day eating and Jerry and all of them looking for you.
Ke ngoku bendipha phezulu kula venkile yokudlela ngenye imini ndisidla waze uJerry nabanye bebonke babe benifuna ninonke.
One of the boys is up said, his father said, I'm going to come out pretty good this week, said these next 2 weeks.
Bathi ke thina omnye wabafana bebelapho phezulu wathi lo mfo wathi ndiza kuma kakuhle kakhulu kule veki wathi bane okanye kwezi veki zimbini.
Said he got a meeting here, a basketball or something.
Wathi bane ntlanganiso apha yebhola yomnyazi okanye into ethile yenye.
Then says Branham's down, he's going to have a meeting.
Wathi ngoko bathe uBranham phaya ezantsi uza kuba nenkonzo.
He said, I'll feed a whole lot of people.
Wathi ndiza kuphakela abantu abaninzi kakhulu.
The ranch house, one of those places up there.
Phaya kwi-ranch house, enye yezo ndawo ziphaya phezulu.
Never been really nice.
Kwaye bebe nobubele kakhulu.
And I appreciate you all, for they certainly didn't brag and say nice things about you.
Kwaye ndiyanibulela nonke kuba bathe baqhayisa ngenene bathetha izinto ezimnandi ngani.
The manager up there at the ranch house met me the other morning.
Umphathi phaya phezulu kwi-ranch house uye wahlangana nam ngenye intsasa.
I got in about 2:30 from Arizona.
Ndangena malunga necala esibini ndivela eArizona.
He said, well, Brother Branham said, I hear you go to have another meeting.
Waze wathi ke mzalwana Branham wathi ndiva ukuba uzawuba nenye inkonzo.
But I got some extra help, he said.
Wathi ndinoncedo oluthe chatha watsho.
And said then I want to say one thing, those people that come from down there said they really are nice people.
Wathi ngoko ndifuna ukuthetha into ibenye eyokuba aba abantu besuka ezantsi wathi bangabantu abalulungileyo ngenene.
Now that made me feel real good about you, see.
Ngoku loo nto yandenza ndaziva kamnandi kakhulu ngani yabona.
Well, later, I kind of feel that you're my kids and I or children rather.
Ngokuba eneneni ndiva ngokungathi ningabantwana bam i-kids kwaye ndi okanye abantwana xebe.
So, kid refers to a goat and you're not a goat.
Kwaye ngoko ndi i-kid ibhekisele kwibhokwe kwaye awuyobhokwe wena.
You're my lambs.
Nizimvana zam. Injani ngolo hlobo?
You're the Lord's lambs that he's let me feed.
Nizimvana zenkosi ethi andinikela ukuba ndizondle.
And I trust that he'll let me do that.
Kwaye ndiyathemba ukuba kuya ukuba iya kundinceda ukuba ndenze njalo.
We're going on down the road.
Siyehla sihamba ngendlela.
About this marriage and divorce, I wanted to speak on it ever since the time of those seven seals.
Ke malunga nomtshato noqhawulo mtshato bendihleli ndifuna ukuthetha ngawo kusukela ngexesha lalama tyuna asixhenxe.
All mysteries are supposed to be made known in them opening them seventh seal. All mysteries of the Bible.
Uyazi imfihle zonke imfihlelo zazimele ukuba zazisiwe kuwo ekuvulweni kwalo matyuna asixhenxe zonke imfihlelo zeBhayibhile.
I'm thinking now getting kind of old, I think I thought I better at least put it on tape.
Kwaye ndiyacinga ngoku ndisiba mdala ndiyacinga ukuba ndicinga kwakuya kuba ngcono ukuba ndiwufake ekhasethini okungcono.
Well, if something happened to me, then the church might wonder what he had on his mind, what would he say?
Nokuba kunakubakho into ethile eyakundehlela ngoko ibandla lisenokumangaliswa ingaba yintoni ebenayo engqondweni yakhe, yintoni ebeyakuyithetha.
And all those subjects that seems to be so hard, I think by the Lord's help I'm going to try to bring him to you.
Nazo zonke ezo ngongoma zibonakala zilukhuni kangako ndiyacinga ukuba ngoncedo lwenkosi ndiza kuzama ukuzizisa kuni.
Then if something happens, if I happen to go before he comes, you'll have it on record then.
Ukuze ngoko kuba kuthe kwenzeka into uba kuyenzeka ukuba ndihambe phambi kokuba afike nibe ninawo ushicilelwe ngoko.
Think we got some new books out.
Ndiyacinga ukuba sinencwadi ezithile ezintsha eziphumileyo.
I see Sister Vale, I don't know where a doctor is here or not.
Ndibona uDade Vale, andazi nokuba ugqirha ulapha na okanye hayi.
Is he here, Sister Vale?
Ingaba ukho Dade Vale?
He's probably in a meeting, I don't see him.
Ngokuqinisekileyo usenkonzweni andimboni.
But oh yes, way in the bank.
Kodwa oh ewe phaa emva kakhulu.
And Brother Vale has wrote a book. And it's I believe it said today too.
Kwaye umzalwana uVale ubhale incwadi kwaye ndiyacinga ndiyakholwa ukuba bathe namhlanje zimbini.
Brother Vale, is that right? You have two here now? Two books.
Umzalwana Vale, ingaba kunjalo? Unezimbini apha ngoku, incwadi ezimbini?
Now, I don't know. Way I understand that each person gets a copy.
Ngoku andazi ndi eqondeni kwam ukuba umuntu ngamnye ufumana incwadi nganye kuzo.
So that's the way I understand, I may be wrong in that.
Ngoko ndi ukuba wena nanzo indlela endiyiqonda ngayo ndisenokuba ndiyaphazama kuloo nto.
And then the seven church ages has been finished.
Ke ngoko izigaba ezisixhenxe zebandla zigqityiwe.
Is that right, Brother Vale, in on print now?
Ngaba kunjalo mzana Vale, zibe ziyaxhaxhazwa ngoku.
No, you want to get them because they answer a lot of questions that's been in your heart.
Kwaye ndiyazi ukuba niyakufuna ukuzifumana kuba ziphendula imibuzo emininzi ebisezintliziyweni zenu.
And then after that, well, we're going to try to get the seven seals open, you know, in the book.
Ukuze ngoko emva koko kulungile sizakuzama ukufumana amatywina asixhenxe etyiliwe uyazi encwadini.
So that each one can read and farm if they want to. Can understand and study.
Ukuze umuntu ngamnye abe nokwafunda ekulomo ukuze xa befuna babe nokuqonda bafundisise.
I think when it's wrote out, if it.
Ndicinga ukuba bayibhalile ukuba I.
First we took it right off of the tape the way it was written or spoken.
Kuqala sayithatha sikhupha ngqo ekhasetini ngendlela eyayibhalwe okanye ithethwe ngayo.
You can preach a sermon. Is one thing and then write a book is another.
Uyas ungashumayela intshumayelo yenye into leyo ukuze ngoko kubhala incwadi ibe yenye.
Like I'd have to touch on a subject like I'd say to you, you'd understand. I'd say now the serpent seed.
Yabona njengokuba bekunokwenzeka ndichathe ingongoma ethile njengokuba ndinokuthi ngawe ungaqonda ndingathi ngoku imbewu yenyoka yabona.
Now the reader of that book, if you took it off and wondered what is the serpent seed, see?
Ngoku umfundi wencwadi ukuba uthathe oko wakhupha ngamangaliza yintoni imbewu yenyoka yabona.
And they wouldn't know.
Kwaye abanakwazi.
That happened to go in such a place like Princeton or somewhere and they think we were unintelligent people.
Ukuba oko kwenzekile kuyokufika kwindawo enjenge Princeton okanye kwindawo ethile kwaye bangacinga ukuba singabantu abangena bulumko.
So I got Brother Vale to kind of help me with this and keep the line of the same thought and give it grammar.
Ngoko ndifumene umzalwana uVale ukuba abe nokundinceda kancinane ngalento andigcine nisemgcini walo ngcinga inye aze ayifake ubizo amagama.
I'm sure my grammar, it would be a mystery to him, sure enough.
Kwaye ndiqinisekile ukuba ubizo amagama bangalunga imfihlelo kubo ngokuqiniseke mpela.
Brother Vale is really good on that, so he says.
Ngoko umzana uVale ungoyena ulungileyo kuloo nto ngoko ufana nje.
And then in that, I think our precious brother must have picked up a little extra inspiration somehow.
Ke ngoko kuloo nto ndicinga ukuba abazalwana bethu abathandekayo basenokuba bathe bafumana intambiso encinane ethe chatha ngandlela ithile.
And he said he's going to write a couple of books of his own off of them, like. And
wazi wathi uzawubhala incwadi ezimbalwa izezakhe ngokuphuma kwezo ngokufanayo.
So he wrote one called, I believe, a 20th century prophet and another in Laodicea Church, I believe, or something like that.
Waza wabhala enye ebizwa ngokuba ndiyakholwa kumprofeti wenkulungwane yamashumi amabini nenye ibandla laseLaodike ndiyakholwa okanye into enjengaleyo.
And Billy told me this night that I believe several thousand of them arrived today. Somebody brought them from Texas.
Kwaye uBilly undixelele ngokuhlwa nje ukuba ndiyakholwa ngamawakathile azo afikileyo namhlanje umdothile ufike nazo evela eTexas.
And so they'll be here.
Kengoko zona ziyakuba lapha.
They'll announce it, I think, whatever they are.
Kwaye bayakuvakalisa oko ndiyacinga nokuba kuyintoni na.
I think they're sponsored, I'm not sure.
Ngiyacinga ukuba ziyaxhaswa ngezimali andiqinisekanga.
If they are, they'd be given away to you, see, to free.
Kwaye ukuba kunjalo niyakuziphiwa uyabona kananjalo ngesisa.
And we hope you enjoy it.
Kwaye siyathemba ukuba niyakuzivuyela.
If you do, shake Brother Bale's hand back there and tell him how much you appreciate it.
Ke ukuba kunokwenzeka ubambe isandla kumzana uVale phaya emva umxele ukuba uyithande kanjani na.
I've never read it myself.
Andikayifundi ngokwam.
If I'd read him, I might change my mind about that.
Ukuba ndithe ndazifunda ndisenokutshintsha ingcinga yam ngazo.
So I'll try to read him this week while I got a chance if I can.
Ngoko ndiza kuzama ukuzifunda kule veki ngelithuba ndinethuba ukuba ndinako.
Now, being Wednesday night, our meeting officially begins tomorrow night.
Ngoku njengokuba ngokuhlwa kolwesithathu, inkonzo yethu ngokusesikweni iqalisa ngokuhlwa ngomso.
But I think in being here among you, I just couldn't stay up there at the house and know that you all were down here.
Kodwa ndiyacinga ekubeni ndilapha phakathi kwenu andikwazanga kuhlala nje phaya phezulu endlini nibe nina nonke nilapha ezantsi.
Just like, you know, like some of your kin folks come in, you know, and you run down to the end of the lane to meet them, you know. And
kufana nje uyazi, njengomi wabazalana nawe, afike uyazi, uze ubaleke uye kuthwe kupheleni kwendlela, ukuya kumhlangabeza uyazi.
And I thought I'd just run down and welcome you to Jeffersonville.
Kwaye ndicinge nje ukuba mandihle ndibaleka ndize ndinamkelele eJeffersonville.
And so this last week, about 3 weeks ago, I come home.
Kengoko kule veki iphelileyo ndimalunga, hayi, ndicela uxolo. Kumalunga neveki ezintathu ezidlulileyo ndigqibele ekhaya.
I've been out trying to, been on some meetings through Arizona there, and I come back to try to relax. And
bendiphaa phandle ndizama ndikwiinkonzo ezithile kwiArizona yonke phaya, ndaze ndabuya ukuza kuzama ukuphumla.
I went on a hunting trip and I got the Arizona state record line.
Ndaze ndathabatha uhambo lokuya kuzingela ndafumana ingonyama ephuma phambili kwisizwe saseArizona.
Running through 20 miles of timber to get him.
Ndabaleka ndanqumla amashumi amabini emayile zemithi ukuze ndiyifumane.
But then to think all that I never thought when I was a little boy just to show how these things happen.
Kodwa ngoko ucinga nangoko uba ndizange ndicinge xa ndandiyinkwenkwe encinane ukunibonisa nje ukuba ezi zinto zisebenza njani na.
A little place that the Lord given us up there for the months that we're out there in school for the kids.
Yindawo encinane eyathi inkosi yasipha yona phaa phezulu kwezi nyanga besiphaya ngaphandle nesikolo esilungiselelwe abantwana.
As a little boy.
Ndandiyinkwenkwe encinane.
I guess Jimmy Poole sure not. Maybe his dad sure. Big Jim.
Ndiyaqikelela uba uJimmy Poole ukho apha ngokuhlwa nje mhlawumbi utata wakhe ukho uJim omkhulu.
We went to school together.
Sasihamba isikolo kunye.
And I remember sitting there as a little old ragged kid and shoes, tennis shoes on, toes out of them.
Kwaye ndiyakhumbula sihleli apho njengabantwana abadlakadlaka bakudala izihlangu sinxibe iteki inzwane zithe gqi kuzo.
Or a piece of paper from one, a pencil from another.
Smoleke isiqwenga sepepa komnye nepensele komnye.
I used to write poetry.
Ndandidla ngokubhala izibongo.
Mrs. Wood sure had me to recite that this afternoon on tape about my old Ford, you know, and it's a good
kwaye unkosikazi Wood lo undicele ukuba ndiqinisekeleze loo nto ngalenjikala ngekhasetini malunga neFord yam endala uyazi kwaye yelunge kakhulu.
She said we ought to send that to Mr. Ford.
Ngoku uthe ke ufanele ukuba uyidumele kumnumzana Ford loo nto. Ndathi ininzi kakhulu inyaniso ndiyakholwa. Malunga nomphambili okukhexezelayo ukurhaxaza kwangasemva negeri yokujija efana nomdlalo oxaka kwamatshayina.
But I always said the only thing I had to do is count four tires and shake it enough to get it to start and then get in it.
Kodwa kodwa enhlala ndisithi into enye nayo kukuba ndibale amatayara abe mane ndize ndiyishukumise ngokwaneleyo ukuze ibe nokuduma ndize ngoko ndingene kuyo.
I said it was good when I'd start up a hill with it and just go pulling real slow, saying, I think I can, I think I can, I think I can.
Ndathi yayilunge kakhulu ngokuya ndanyuka ngayo indulo. Ihambe nje itsala ngokuthe chu ngenene isithi ndiyacinga kanako, ndiyacinga kanako, ndiyacinga kanako.
I started this, I said, I thought I could, I thought I could.
Ngoko iqalise kwelinye icala isithi bendicinga kubani kanako, bendicinga kubani kanako.
That's the way we pull this hill like Pilgrim's Progress.
Nanzo indlela esinyuka ngayo induli njengo hambo lomahambi.
So we, I had a little poem I wrote something like this.
Ngoko tina ndinesibongo esincinane endasibhalayo into efana nale.
I just think I was only about 12 years old.
Ndaze ndathi ngoku cinga nje ndandimalunga neshumi elinesibini leminyaka ubudala.
And standing up there today looking up that canyon.
Ndimi pa phezulu ngenye imini ndikhangele laa mwewe.
And thinking that lion will be sitting right here in this den room looking out the window in a glass window.
Ndicinga ukuba laa ngonyama iya kube ihleli kanye apha kweli gumbi lingaphantsi ikhangele ngefestile kwifestile yeglasi.
I was thinking of a little poem.
Ndandicinga ngesibongo esincinane.
I went back and picked it up, something like this.
Ndabuyela emva ndayichola into ethile njengale.
Just think how God, do you believe God is an all inspiration?
Cinga nje indlela uThixo. Niyakholwa ukuba uThixo ungophefumlelayo ngokupheleleyo.
God has to write a song.
UThixo unyanzelekile ukuba abhale iculo.
You believe God's in songs?
Niyakholwa ukuba uThixo ukho emaculweni.
Jesus said so.
UYesu watsho.
He referred back to David. Don't you know what David said in the Psalms, you know? Has not it?
Wabhekisela emva kuDavide. Aniyazi ukuba uDavide wathini na ezindumisweni, niyazi akana.
Look at the very crucifixion.
Khangela kwasekubethelelweni emnqamlezweni.
David sang it in the 22nd Psalm. My God, why hast thou forsaken me?
UDavid wakucula kwindumiso yamashumi amabini anesibini. Thixo wam, undishiyele nina.
My bones, they stare at me, they pierce my hands and my feet.
Wonke amathambo am andikhangele bagqobhoza izandla zam neenyawo zam.
You know, and that was a song.
Uyazi, kwaye loo nto yayiliculo.
Psalms is a song.
Indumiso ziliculo.
And in this poetry, just watch how it come to pass.
Kwaye kwesi sibongo khangela nje indlela esithe senzeka ngayo.
I sent her a little old kid with a barred sheet of paper. I said,
ndihlele apho ndingumntwana omncinane wakudala onesiqwenga sephepha esibolekiweyo. Ndathi,
I am lonesome, oh so lonesome, far that far away southwest.
Ndinesithukuthezi, oh ndinesithukuthezi kakhulu ndicinga emzantsi ntshona.
Where the shadows fall the deepest over the mountain crest.
Apho amathunzi anzulu awela phezu kochochoyi lwentaba.
I can see a lurking coyote all around the purple haze.
Ndibona ingcuka inyanga sayo ijikeleza inkungu emfusa.
I can hear a lobo hollering down where the longhorns graze.
Ndiva ingcuka ikhala ezantsi apho kudla khona ezinempondo ezinde.
Somewhere up a canyon, I can hear a lion whine.
Kube kwindawo ethile phezulu emwonyeni, ndiva ingonyama incina.
In that far off Catalina Mountains at the Arizona line.
Kwezo ntaba zikude zeCatalina kumda weArizona.
40 years later, I'm sitting right there at that canyon, that line looking me in the face.
Kwiminyaka engamashumi amane emva koko, ndihleli kanye apho kulo mwonyo, laa ngonyama endijonge ebusweni.
Oh God. There's a land beyond the river somewhere, friend.
Oh Thixo. Kukho ilizwe elingaphaya komlambo kwindawo ethile zihlobo.
It's got to be there. See, there's too much speaking of it.
Lifanele nje. Ndinyanzelekile ukuba ndibe lapho yabona kuninzi kakhulu ukuthetha ngalo.
All these things are not just myths, they're real, they're realities.
Zonke ezi zinto azizontsomi nje ziyinene zizinto ezikhoyo.
I'm so glad to be here tonight to be with these people that I'm expecting to live over there forever with.
Ndivuya kakhulu ukuba lapha ngokuhlwa nje ukuba ndibe kunye naba bantu ndilindele ukuphila nabo ngaphesheya ngona phakade.
Or there'll be no more sickness or death or separations and travel will be nothing to us then.
Apho kungayisayi kubakho sifo okanye kufa okanye kwahlukana kwaye ukuthabatha uhambo akusayi kuba yonto kuthi ngoko.
Now, I think no meeting is complete without reading the word and having a little.
Ngoku ndicinga ukuba akukho nkonzo ipheleleyo ngaphandle kokufunda kwelizwi nokufumana okuncinane.
Brother Neville, I just walked up here. Billy said you want me to speak. Is that right, brother?
Amen. Yes.
Mzala Neville, ndinyuke nje ukuza apha uBilly uthe ufuna kuba ndithethe. Ingawo njalo mzala Neville.
I maybe take a little too much for granted, but I just felt so good about it.
Ndisenokuba ndibe buthabathanga ukuqhela kakhulu, kodwa ndisiva ndinomdla nje kakhulu ngaloo nto.
So now you that's got songs and things, you see Brother Neville when you go to sing and then just have it up there.
Ngoku. Amaculo nezinto ezinjalo bonana nomzalwana xa niza kucula ukuze ngoko niwacule njapho phezulu.
And have just about a half hour preliminary, let's get right into these real deep messages.
Amen.
And see what we can see the Lord will do.
Sizeke sibe nethuba nje elimalunga nesiqingatha seyure la kwangaphambili kwaye masingene kanye nzulu ngenene kule miyalezo size sibone ukuba sinokubona ntoni na inkosi yakuyenza.
And I just trust.
Kwaye ndiyathemba nje.
I believe we have truth. I'm satisfied with that.
Ndiyakholwa ukuba sinenyaniso. Ndanelisekile yiloo nto.
I believe the wheat is absolutely the shucks pulling away from it. You know.
Kwaye ndiyakholwa ukuba ingqolowa ngokupheleleyo ikhasi liyahluba limka kuyo. Yes.
See, I may give a little prelude on that tomorrow night. See how the shucks pulling away from the wheat.
Kwaye yabona ndisenokunika nje intshayelo encinane kuloo nto ngokuhlwa ngomso yabona indlela elithi ngayo ikhasi lihlube limke kwingqolowa.
But the wheat has to lay in the presence of the sun to ripen.
Kodwa ingqolowa imelwe kukuhlala kubukho bonyana ukuze ivuthwe.
And that's what we're here for, friends.
Kwaye yiloo nto esizele yona apha sihlobo.
Stay in the presence of the sun. So our little group of people here, they'll it become so right to Christ. Become bread on the table.
Kubuze silale kubukho bonyana lide iqela lethu elincinane labantu abalapha lide lifikelele ekuvuthweni kuKristu libe sisonga phezu kwesithebe sakhe.
That's what I wanted to do.
Nanso into endifuna ukuba yenzeke.
And now, before we approach the word after reciting poems and so forth, let's pray again.
Ke ngoku phambi kokuba sisondele kwilizwi emva kokucengceleza izibongo njalo njalo. Masithandaze kwakhona.
Then we're going to take a text.
Ngoko siza kuthabatha umxholo.
Dear Jesus, help us tonight now in these few words as we wait upon thee.
Yesu othandekayo, sincede ngokuhlwa njengoku kulamazwi ambalwa njengoko silindele kuwe.
And we pray that your grace and mercy will be with us, Lord.
Yaye siyathandaza kuba ubabalo lwakho nenciba yakho ibe phezu kwethu, Nkosi.
Tender our hearts.
Yaye zithambise inhliziyo zethu.
Move back all the shucks, the thorns, the thistles. Let the blessed sunshine of God fall in upon the word, Lord.
Susa kumke lonke ikhasa meva nemithane nameva. Makuthi ukukhanya kwelanga kuyintsikelelo kaThixo kuwe ngaphakathi kwelizwi, Inkosi.
May we have such a great meeting till there will not be an unsaved person among us. All the children will be in the kingdom of God.
Kwaye sanga singanenkonzo ebaluleke kangako kude ungabikho mntu ungasindiswanga phakathi kwethu bonke abantwana babe ngaphakathi kubukumkani bukaThixo.
Those without the baptism of Spirit, may they receive it, Father.
Abo bangaphandle kobhaptizo lukamoya bangabangalwamkela bawo.
May all the great mysteries that we are supposed to know at this age, Lord, be unveiled to us.
Zanga zonke imfihlelo ezinkulu esimelwe kukuzazi ngesigaba, Nkosi. Singatyilwa kuthi.
And we'll see the plainness of God so that we'll know how to behave ourselves and act.
Saye siyakubona ukucaca kukaThixo ukuze sibe nokwazi ukuba siyakuziphatha senze kanjani na.
Correcting ourselves and bringing the members of our body into discipline to the word.
Sizilungisa, sizisa amalungu emizimba yethu kwingqeqesho yelizwi.
That we might know how to live in this present day at the approaching of the Lord Jesus.
Ukuze sibe nokwazi ukuba simelwe ukuphila njani na kulomhla wangoku ekusondeleni kwenkosi uYesu.
As I read of thy word tonight, Lord, I might by a partial education be able to read in some of the words and maybe mispronounce others.
Njengokuba ndifunda ilizwi lakho ngokuhlwa njenkosi, ngisenokuthi ngemfundo eyinxenye ndibe nako ukufunda amanye wamazwi. Ukuze mhlawumbe ndingawubizi kakuhle amanye.
But Lord God, you alone can pull the context out of there.
Kodwa Nkosi Thixo nguwe kuphela onokutsala ukuqulethwe phaya.
You're the only one that can do it.
Nguwe kuphela onokuyenza loo nto.
There's no way for a human being to ever do it. It lays in your hands, Lord.
Akukho ndlela yimbi yoluntu ukuba lube nokuyenza loo nto. Oko kulele ezandleni zakho, Nkosi.
So give to us each night them things that's hid in thy word.
Ngoko siphe busuku ngabunye ezo zinto zifihlwe kwilizwi lakho.
That we might be better Christians and live according to the time that we're living in as examples of Christianity.
Ukuze sibe ngamaKristu angcono siphila ngokwexesha esiphila kulo njengemizekelo yobuKristu.
We ask in the name of the Lord Jesus. Amen.
Sikucela egameni leNkosi uYesu. Amen.
Now, many of you in your Bibles, I want you to turn to the book of Jonah.
Ngoku abaninzi kuni ezibhayibhileni zenu ndifuna ukuba nityhile kwincwadi kaJona.
We always talk so much about Jonah being a backslidden and everything.
Sihlala sithetha kakhulu kangako ngoJona ukuba wayengumkrekri nayo yonke into.
I've always stuck up for Jonah.
Ndahlala ndimela uJona.
I do not believe that Jonah was backslidden.
Andikholelwa ukuba uJona wayekrekrile.
I do not believe that.
Andikholelwa kuloo nto.
I believe it's just that we just sometimes use it to say he's a Jonah.
Ndikholwa ukuba nje thina njengamanye amaxesha siyayisebenzisa loo nto sithi unguJona.
But I've already spoke on it in another way in telling how that I thought Jonah what took place.
Kodwa ukuba thina sendike ndathetha ngaloo nto ngolunye uhlobo ekuxeleni indlela endicinga ngayo ukuba uJona kwenzeka ntoni na.
Now the word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai, saying,
Ke kaloku kwafika ilizwi likaYehova kuJona, unyana kaAmittai, lisithi,
Arise and go to Nineveh, that great city, and cry out against it, for their wickedness has come up before me.
Sukume uye eNinive, kuloo mzi mkhulu, umemeze ngawo, kuba indawo zawo ezimbi zinyukile zeza phambi kwam.
But Jonah rose up to flee unto Tarshish from the presence of the Lord and went down to Joppa.
Wesuka uJona ebaleka eTarshish emka ebusweni bukaYehova wehla ke waya eYafo.
And he found a ship going to Tarshish, so he paid the fare thereof and went down into it to go with them unto Tarshish from the presence of the Lord.
Wafumana na nenqanawa eya eTarshish wayihola ingqesho yayo wehla wangena kuyo ukuze aye nabo eTarshishe emke ebusweni bukaYehova.
Isn't that a sad ending?
Ayiso siphelo silusizi eso.
A man running from the presence of the Lord. And that's my subject.
Indoda ibaleka imka ebusweni benkosi yaye ingongoma yam leyo.
Now, first, we want to think of this.
Ngoku okokuqala sifuna ukucinga ngale nto.
Jonah was the principal reason that I believe that he did this great thing here was because Jonah was a Jew.
UJona waye isizathu esinhloko endikholwa ukuba wayenzela sona lento inkulu apha kwangokuba uJona wayelijuda.
And he was asked to go to a Gentile city to cry out against him, thinking that he would not be received.
Kwaye wayecelwe ukuba aye kwisixeko senhlanga ukuya kumemeza ngokuchasene naso ecinga ukuba akayikwamkelwa ngolo hlobo.
Because the Gentiles would think, what's this Jew got to do with us?
Ngokuba intlanga zaziya kucinga linakuthanani nathi eljuda.
But you see, another thing, it gives us a great thing here to see that God not only is God of the Jew, but he's God also of the Gentiles.
Kodwa uyabona enye into isinika into enkulu apha ukuze siyibone ukuba uThixo akangothixo weJuda kuphela kodwa unguThixo wentlanga ngokunjalo.
He's God of all people.
UnguThixo wabo bonke abantu.
He just chose the Jews.
Wanyula nje amaJuda.
The Jews was called God's chosen people.
AmaJuda abizwa nguThixo njengabantu abanyuliweyo.
They were chosen for a specific cause.
Babenyulelwe injongo ethile ekhethekileyo.
That cause was to give to them the law, and they could not keep it.
Kwaye loo njongo yayikukuba awanike umthetho kwaye akazange abe nakuwugcina.
And he just showed by that people that the law could not be kept. And if he was a God of righteousness,
waze wabonisa njengabo bantu ukuba umthetho wawungena kugcinwa nokuba yena wayenguThixo onobulungisa.
And the law demanded righteousness, but there was no grace in law to bring a man out.
Kwaye umthetho wawufuna ubulungisa kodwa kwakungekho lubabalo emthethweni ukuze ukhulule lo mntu.
So penalty was paid by the law, but it taken grace to pay that penalty or to where the law put us under it.
Akukho sahlwayo sahlawulwayo ngumthetho kodwa kwathabatha ubabalo ukuhlawula eso sohlwayo okanye kuloo ndawo umthetho wathi wasifaka phantsi kwawo.
And Jonah here was called on as this one of the minor prophets of the Bible to go down to this city.
Ke uyona apha wabizwa njengalento engomnye wabaprofeti abancinane beBhayibhile ukuba ehle aye kwesi sixeko.
And here we find an example of all of us.
Kwaye apha sifumanisa umzekelo wethu sisonke.
Every one of us, we always are running from something.
Mntu ngamnye kuthi sihlala sibaleka kwinto ethile.
We run from trouble, we run from responsibilities.
Sibaleka kwinkathazo, sibaleka kumaxanduva.
We're all prone to do that.
Thina siqhelene mpela nokwenza lonto.
We're more prone to run and we are to stand and face it out.
Thina sinjalo siqhelene nokungaphezulu nokubaleka kunokuba sinokumelana nayo into.
We find ourselves running.
Yabona sisuka nje sizifumana sibaleka.
Sometimes we find ourselves prone to run from work. We don't want to work.
Kamanye amaxesha sizifumana siqhelene nokubaleka umsebenzi. Asifuni kusebenza.
Some people just think they can make their living without working.
Abanye abantu bacinga nje ukuba bangasuka baphile ubomi ngaphandle kokusebenza.
But I think Solomon it was and said we could find here the answer in watching an ant.
Kodwa ndiyacinga uSolomon nguye owathi singayifumana impendulo ngokukhangela embovaneni.
No, a little ant, they tell me if that ever ant doesn't work and lay in, that ant doesn't eat that winter either.
Uyazi imbovane encinane bandixela ukuba nganye imbovane engasebenzanga ingqengqe apho phakathi lo mbovane ayidli ngobo busika ngokunjalo.
So everybody has to work.
Ngoko wonke umntu umelwe kukusebenza.
We got so many things we have to do, so much responsibility that we have to face.
Sinezinto ezininzi kakhulu esimele ukuzenza, sinoxanduva olungako esimele ukujongana nalo.
Everybody's got to face a certain responsibility.
Wonke umntu umelwe ukujongana noxanduva oluthile.
When you come to choose your wife to get married or choose your husband, you've got to take a responsibility.
Xa wena xa ufikelele ekunyuleni inkosikazi yakho ukuze utshate okanye ukunyula umyeni wakho umelwe ukuthabatha uxanduva.
And then you must remember.
Kwaye ngoko unyanzelekile ukuba ukhumbule.
Maybe you build a home, it's a nice, pretty home.
Mhlawumbi wakha ikhaya likhaya elihle elithandekayo.
And then remember, as a married woman, you've got to think of the responsibility of raising children.
Ke ngoko khumbula njengomfazi otshatileyo umelwe kukucinga ngoxanduva lokukhulisa abantwana.
You got to think of that pretty slick walls, you're going to have little dirty handprints all over them.
Yaye umelwe kukucinga ngezo zinhle indonga ezigudileyo eziya kuba nezincinane izandla ezincinane ezingcolileyo kuzo.
Then you got the responsibility of educating your children.
Ngoko unoxanduva lokufundisa abantwana bakho.
You got the responsibility of clothing and feeding.
Unoxanduva lokwambathisa nokondla.
Everything is a responsibility.
Yonke into iluxanduva.
And it's so easy when responsibility is faced to shirk from them.
Kwaye kulula xa uxanduva lujongene nathi ukuluphepha.
And we find out that marriage is a responsibility in all manners.
Kwaye sifumanisa ukuba umtshato uluxanduva ngazo zonke indlela.
Even many times we find this is hard to say, but it's true.
Ngamaxesha amaninzi siyafumana yinto elikhuni kuyithetha le kodwa iyinyaniso.
Ministers many times shirk a responsibility for standing for the true word of God when they're confronted with it.
Ukuba abalungiseleli ngamaxesha amaninzi bayaluphepha uxanduva lokumela inyaniso elizwi likaThixo xa bemelene nalo.
They'll shirk that responsibility.
Bayakuluphepha olo xanduva.
When truth of the word of God is brought face to face with we human beings, we're prone to shirk back until the last resource.
Xa inyaniso elizwi likaThixo isiziswa ubuso ngobuso eluntwini, siqhelele nokuphephela emva kude kube licebo lokugqibela.
I just got through talking to my little nephew up there. He's a Catholic.
Ndisandula ukuthetha nomtshana wam omncinane phaya phezulu ungumkatolika yaye u.
I baptized that boy in the name of Jesus Christ here a few years ago. And he got with some little girl and turned Catholic.
Yaye ndayibhaptiza loo nkwenkwe egameni likaYesu Kristu apha kwiminyaka embalwa edluleyo. Yaze yahlangana nentombazana encinane yajika yangumkatolika. Yaye ndabamba isandla sikanina ekufeni kwakhe ngaphaya.
She said to me the last words, take care of Melvin.
Wathi kum amazwi okugqibela uze waluse uMelvin.
And he's just been dreaming dreams.
Ebesandula ukuphupha amaphupha.
He just can't every day the last week he's been dreaming dreams.
Akanako nje yonke imihla kule veki iphelele bephupha amaphupha.
Said I'd walk into your church, Uncle Bill, you stand there preaching, I'd run up to start to make a confession, I'd wake up.
Wathi bendingena ebandleni malume Bill yaye ubumile ushumayela apho bendinyuka ndibaleka ukuya kuqalisa ukuvuma izono ndize ndothuke.
He said I've been wrong.
Wathi bendilahlekile.
I said, Melvin, you don't need no interpretation for that.
Ndathi Melvin awuselwe kuyicaciselwa loo nto.
Your place is down there where you belong. That's right. See?
Indawo yakho iphaya ezantsi apho ngowakhona injalo loo nto yabona.
But to face up to responsibility. Sometimes it takes the very hide off of us to do that.
Kodwa ukumelana noxanduva ngamanye amaxesha kusixobula isikhumba ukwenza loo nto.
As a father, to face up the responsibility to give your child a whipping.
Njengotata ukujongana noxanduva lokutywatyusha umntwana wakho.
Them little fellows, you don't want to do that.
Abafo bancinane awufuni ukuyenza loo nto.
But as a father or mother, you've got to face the responsibility of raising that child.
Kodwa njengotata okanye umama umelwe kukujongana noxanduva lokukhulisa lo mntwana.
Because the Bible says, spare the rod, you spoil your son.
Ngokuba iBhayibhile ithe ukuba uyaluyeka uswazi uya kumona unyana wakho.
And that still stands good in the sight of every psychologist there is in the world. That still remains God's truth.
Kwaye loo nto isemi kwelo litha kubo bonke ubungqondo obukhoyo ehlabathini. Loo nto isahleli iyinyaniso kaThixo.
If there had been more of that practice, we wouldn't have had so much juvenile delinquency and stuff and the rot we got in the world today.
Ukuba bebaninzi abayenzayo besingenakuba nabo ubutsotsi obungaka nezinto ezinjalo nokubola esinako ehlabathini namhlanje.
But the old golden rule of the home's been broken long time ago and they let the kids do whatever they want to.
Kodwa umthetho intloko wekhaya sewaphule kwixesha eladlula kudala kwaye babayiyeka abantwana benze nantoni na abayifunayo.
But even as I said, ministers, they'll come face to face with truth and then walk away from it.
Kodwa nanjengokuba benditshilo abalungiseleli bayakuhlangabezana nenyaniso baze bahambe bemke kuyo.
It seems like there's something that they don't want to face up to it.
Yabona basuka nje babene kukhangeleka ngokungathi kukho into ethile abangafuni ukujongana nayo.
Many times I've had people come say, I know that's right, Brother Branham, but if I did that, they'd kick me out of the church.
Ngamaxesha amaninzi ndikhe ndanabantu abezayo bathi, ndiyazi uba oko kunjalo Mzana Branham, kodwa ukuba ndiyenzile loo nto bayakundikhabela ngaphandle kwebandla.
What of it?
Kuyintoni ngaloo nto?
If you don't, you're going to kick you out up there.
Ukuba wenza kanjalo bayakukhabela ngaphandle phaya phezulu.
So you got to be kicked out somewhere. See?
Ngoko umele ukukhatyelwa ngaphandle kwindawo ethile, yabona?
So you might as well face up to it. Instead of running from it, say, well, I'll go over here, I won't go back.
Ngoko usenokujongana nayo endaweni yokubaleka kuyo uthi ke ndiza kuya ngapha andisayikubuyela.
Go back, sure, listen to some more of it.
Buyela ngokuqinisekileyo, yiphulaphule ngokuthe chatha.
Search the scriptures.
Phengulula izibalo.
Jesus said, search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and they are they that testify of me.
UYesu wathi, ziphengululeni izibalo, kuba nibani nobomi obungunaphakade kuzo. zibe zona zinqina ngam.
But we find that people won't face up with that.
Kodwa sifumanisa ukuba abantu abasayi kujongana nalonto.
Being brought to into the presence of God and see when God made a promise and God is obligated to that promise.
Bathebeziswa kubukho bukaThixo naxa uThixo enze isithembiso yaye uThixo bophelelekile kweso sithembiso.
Then when he brings that promise to pass, then people are afraid to face up to the responsibility of coping with the message of the hour.
Kwaye xa esenza ukuba eso sithembiso senzeke, abo bantu bayoyika ukujongana noxanduva lokumelana nomyalezo welixa.
We find that everywhere.
Sifumanisa loo nto kuyo yonke indawo.
How about you Lutherans?
Nitini ngani maLuthere?
How many Luthers was afraid to, people was afraid to face up to Luther's truth when he come forth with justification?
Bangaphi abangamaLuthere ababesoyika ukwenza njalo, abantu ababesoyika ukumelana nenyaniso kaLuther xa weza nongcwaliso.
Look what it cost you, maybe your own life, to come out and confess Jesus Christ and become a Lutheran.
Khangela ukuba kwakubadla ntoni na oko, mhlawumbe ubomi babo ngokwabo ukuba baphume bavume ukuba uYesu unguKristu babe ngamaLuthere.
Look at you Methodists, how it used to be you all were called holy rollers.
Khangela kuni mawisile indlela kwakuyiyo nonke nanibizwa ngokubani ngabaqengqeleki abangcwele.
I guess you know that.
Ndiyaqikelela kubani yayazi loo nto.
You know the spirit jerked back and forth and they said they had the jerks.
Kwaye babengena kumoya baxhuzule besiya emva naphambili baze bathi banokuxhuzula.
The Methodist, no, that ain't Pentecostal, that was Methodist long years ago.
Amawi londo hayi asingobantu bakwamoya abo yayingamawisile lawo kwiminyaka emininzi eyadlulayo.
And they jerked and shook and fell under the power of God.
Yaye babexhuzula ashukume bawe phansi kwamandla kaThixo.
They threw water in their faces and fanned with fans, thought they passed out.
Babegalela amanzi ebusweni kubo babaphe umoya ngamaphiko okwenza umoya becinga ukuba baqulekile.
And now you are considered a bunch of holy rollers.
Kwaye ngoku nanibalelwa ekuthini liqela labaqengqeleki abangcwele.
But you had your mothers and fathers had to either accept it, face up to the truth and facts, or turn it down.
Kodwa naninaloo nto oomama nootata benu kwakufuneka ukuba babe phakathi kokuba bayamkele bajongane nenyaniso. Kungenjalo bayale.
What about you Pentecostals that received the restoration of the gifts?
Nithini ngani bantu bakwamoya namkela ukubuyiselwa kwezipho?
When the baptism of the Holy Ghost come out with speaking in tongues and the gifts of the Spirit coming back in the church.
Xa ubhaptizo lomoya oyingcwele lwafikayo nokuthetha nelwimi nezipho zikamoya zasihla phezu kwebandla.
Well, the Methodists wanted to kick you out and they did do it.
Kuba amawisile afuna ukunikhabela ngaphandle yaye ayenza loo nto.
But you had to face up to it. It's something you had to do.
Kodwa kanyanzeleka ukuba nimelane nayo into enani nyanzelekile ukuba niyenze leyo.
What about the issue when it came out about the baptism in the name of Jesus Christ and you saw it was the truth?
Nithini ngalomcimbi ekufikeni kwawo malunga nobhaptizo egameni lika Jesu Kristu naze nayibona ukuba yayinyaniso leyo.
You had to face up to it or do something about it.
Nimelwe ukujongana nayo okanye nenze into ngayo.
You've got a responsibility. Everybody has, and you must face up to these things. All right.
Unoxanduva wonke umuntu unalo kwaye umelwe ukujongana nazo ezo zinto. Kulungile.
And when you see that in this day now, when the word of God has made these promises, the things that we see happening now,
kwaye xa ubona ngoko kulomhla wangoku apho ilizwi likaThixo lenze ezithembiso zezinto esimelwe ukuzibona senzeka ngoku,
then we've got the responsibility to either face up to it or get away from it.
Ngoko sinoxanduva lokuthi mhlawumbe sijongane nalo okanye sibaleke kulo.
You just can't stay neutral. You've got to do something about it.
Unyanzelekile awunako nje ukumaphakathi umelwe ukuba nento oyenzayo ngalo.
Some moves got to be made.
Wathi intshukumo ethile imelwe kukwenziwa.
You can't come in that church door and go out the same person you come in.
Awuna ukungena kula mnyango wenkonzo uze uphume usengumuntu omnye obungene unguye.
You're either further away or closer to God every time you come in or go out there.
Kuphakathi kokuba utheqelele ukumka okanye uye wababusondela kuThixo lonke ixesha ungena okanye uphuma phaya.
Oh, how easy it is for people to shirk these things.
Oh, kulula njani ebantwini ukuziphepha ezinto.
Now, what's to think of these when we start into the official services tomorrow night.
Kwaye ndifuna ukuba sicinge ngezinto xa siqalisa ukungena kwimisebenzi yethu esemthethweni ngokuhlwa ngomso.
I want you to notice when something is confronted, if there's a question about it.
Ukuba ndifuna ukuba niqaphele ukuba xa into ethile ikucela undikho ukuba kukho umbuzo malunga naloo nto.
If there's a question about it, there's got to be an answer.
Ukuba kukho umbuzo malunga nayo kumele ukuba kubekho impendulo.
Say, for instance, I said I was going west, and you pointed me this way.
Masithi ngokomzekelo, ndithe bendisiya entshona uze undikhombise ngapha.
Well, the first thing you know, I run plumb past my target, and I'm northwest.
Ke into yokuqala uyazi, ndiyakubaleka nje ndidlule kwindawo endikhonjwe kuyo, ndibaxe, ndisemantla ntshona.
Well, while somebody points me down this way and I go that way, I pass my target again and went southwest.
Kebe kunokuthini uba umntu undikhombise ezantsi ngapha ndize ndibheke ngaphaya ndiyakudlula kule nto yam bendikhonjwe kuyo kwakhona ndiye ngasemazantsi ntshona.
Well, as long as there's a question which way is west, there's got to be a direct answer somewhere.
Ke okoko nje kukho umbuzo kungaphi na entshona kumele ukuba kubekho impendulo ethe ngqo kwindawo ethile.
And when these questions confront us about the Bible truth, there's got to be the right answer somewhere.
Kwaye xa kukho le mibuzo ijongene nathi malunga neenyaniso zebhayibhile kumele ukuba kubekho impendulo echanekileyo kwindawo ethile.
Right, it's got to be there.
Injalo loo nto imelwe kukuba khona.
And when we see something presented,
kwaye xa sibona into ethile isiziswa kuthi,
I think instead of just running away, say, oh, nonsense, I couldn't believe a thing like that. I couldn't believe that.
Ndiyacinga endaweni yokubaleka nje simke kuyo sithi, oh, imfekethwa, andinakuyikholwa into enjengaleyo, andinakukholwa kuloo nto.
Why don't you take the Bible and sit down and face up to it? Study it.
Kutheni ungathabathi iBhayibhile nje uhlale phansi ujongane nayo uyifundisise?
You're here in the meeting now, just look it over.
Ulapha enkonzweni ngoku ukuze uyijonge.
Check it out yourself with the word.
Hlolisisa yona ngokwakho ngelizwi.
Check the word by the word. That's the only way to make it tell the truth.
Lihlole ilizwi ngelizwi yiloo ndlela kuphela unokuyiqonda ngayo inyaniso.
Then it must tell the truth from Genesis to Revelation.
Kwaye imelwe ukuchaza inyaniso ukusuka kwiGenesis ukuya kwizitshilelo.
Christ is the revelation of the whole Bible.
UKristu usisitshilelo seBhayibhile iphela.
In him, Christ, all the fulfilling of all the prophecies of the Bible is met unconditionally in Christ Jesus, because he was God manifested in the flesh.
Kuye uKristu yonke inzaliseko ezalisekisa zonke iziprofeto zeBhayibhile. Ukhawulelwane nazo zonke ngaphandle kwemiqathango kuKristu Yesu kuba yena wayenguThixo ebonakala lisweyo senyameni.
Now when we find these things, oh,
ngoku xa sifumanisa ezi zinto nangoko,
when we are confronted and come into a meeting and see the power of God moving and doing things and doing supernatural works and see it performed and look in the Bible and see that it's promised for this hour.
Xa kusiziswa kuthi singene enkonzweni sibone amandla kaThixo eshukuma esenza izinto, esenza imisebenzi yamandla angaphezu kwendalo, siyibone isenziwa, sikhangele eBhayibhileni sibone ukuba oko kusisithembiso sale yure.
Then when we see those things, then we are confronted with the responsibility to either accept it, I mean as for ourselves.
Ngoko xa sibona ezo zinto, ngoko sijongene noxanduva lokuba sikwamkele na, ndithetha ukwenzela iziqu zethu.
Now many people sympathize, many people say it's right.
Ngoku abantu abaninzi baba novelwano, abantu abaninzi bathi inyaniso.
But that don't make it what that ain't the thing that you're responsible for.
Kodwa loo nto ayenzi kuba ibe yiloo nto, ayisiyiloo nto noxanduva lwayo.
As I said, what if I was a young man and looking for a wife to be married?
Njengoba bendithilo bekunokuthini ukuba apho ukuba bendingumfana oselula ndikhangela inkosikazi ndiza kutshata.
And here stood a girl that met every qualification that I thought it took to make a woman.
Naku kumi intombazana ehlangabezana nazo zonke imfuno endicinga ukuba zinokwenza umfazi.
Why, morally she was a queen and lovely and a fine personality, a real Christian, everything that I could think of to make me a good wife.
Kuba ngokuziphatha ingukumkanikazi yathandeka inesimo esihle umKristu wenene yonke into endinokucinga ngayo enokwenza inkosikazi elungileyo.
No matter how much I say she's perfect, she's exactly right. She isn't mine till I accept her and the responsibility of her being my wife.
Awukhathaliseki nokuba ndingathi igqibelele kangakanani na, ilunge ngokuchanekileyo, asiyo yam, ndide ndiyamkele noxanduva lwayo lokuba inkosikazi yam.
That's the same thing the message is.
Uyiloo nto inye umyalezo.
You might say it's right, or this, that, or say I sympathize with it, I believe it's the truth.
Usenokuthi unjalo okanye oku nokuya okanye okunye uze uthi ndiyavelana nawo ndiyakholwa ukuba uyinyaniso.
But you've got to accept it and it's got to become a part of you and you're a part of it.
Kodwa unyanzelekile ukuba uwamkele kwaye uya kuba yinxalenye yakho nawe ube yinxalenye yawo.
Then it's yours.
Umelwe ngoko ungowakho.
When you marry this certain woman that you have chosen, you are one man.
Xa utshata lo mfazi uthe wamkhetha umnye ngoko naye.
That's where you are with Christ.
Kwaye yiloo ndlela ekuyiyo kuwe noKristu.
When you see him manifested and made real, then you are part of him and he's part of you.
Xa umbona ebonakalaliswe wenziwa wayinene ngoko uyinxalenye yakhe aze yena abe yinxalenye yakho.
And together you're part of the message.
Kwaye nikunye niyinxalenye yomyalezo.
Oh, how many denominational ships have we got going down to Tarshish for the Jonas of these days?
Oh, zingaphi inqanawa zobuhlelo esinazo zisihla siye Tarshish zoyiyona bale mihla.
900 of them something. A ship that takes the easy route.
Kamakhulu alithoba awo anento inqanawa ezithabatha indlela elula.
Don't want to face up to it.
Ezingafuni kumelana naloo nto.
Jonah didn't want to face up the thing of going to the Gentiles.
Uyona wayengafuni kumelana nayo into yokuya kwintlanga.
He didn't want to take that cruel message over there. Within 40 days, you'll perish if you don't repent.
Wayengafuna ukuthabatha lo myalezo okukhohlakeleyo awusengaphaya. Kumashumi amaneentsuku, niyakube nitshabalele ukuba niguquki.
He hated to do that.
Wayekuthile ukwenza loo nto.
He thought them Gentiles was hard to tell what they'll do to me.
Waza wacinga ezantlanga, kunzima ukuyiqonda into eziya kuyenza kum.
But he had to face up to it.
Kodwa kwakunyanzelekile ukuba amelane nayo.
But he took an easy ship and went down to Tarshish.
Yabon, kodwa wathabatha inqanawa elula, wahamba wehlela eTarshish.
Went down in a hull of a ship and went to sleep. Took the easy route.
Wehla ekwigobogobo lenqanawa, waya kulala esiya kwindlela elula.
The easy way, it's a popular way with the people.
Yindlela elula, yindlela edumileyo kubantu.
It's easy to take the way where everybody can pat you on the back and say you're a good fella.
Kulula ukuthabatha indlela apho wonke umuntu anokungibambazela emqolo athi ngumfo olungileyo.
And this is so and so and certain and the world look upon you.
Ke lo ngusibanibani yaye ngokuqinisekileyo lize ihlabathi likhangele kuwe.
It's easy to go the proper way.
Kulula ukuya kwindlela edumileyo.
But when you have to do something different.
Kodwa xa unento ethile eyahlukileyo omele ukuyenza.
When you have to stand to your conviction of what you know to be the truth. There's where the hard part. That's the rub comes right there.
Awumelo kumela ukugweba kwenhliziyo yakho ngento oyaziyo kuba inyaniso. Nanzo ayona ndawo inzima. Naku apho kufika khona ukuxikixeka kanyapho.
Oh, as we've often sang that old song.
Oh, njengoba besiqhele ukucula elaculo lidala.
How easy was sailing the sea in this calm to trust in the strength of Jehovah's great arm.
Kulula njani xa sisihlangolwandle kube kuzolile ukuthembela kumandla engalo kaYehova.
But oh, let the waves begin to blow. Let the wind blow and whip up the waves. Then what do you do?
Kodwa oh makuqalise ukubhudla amaza. Mawubhudle umoya unyuse amaza. Ngoko wenza ntoni?
Something like told one time the lady said.
Into efana nokuba ndaxelelwa ngaxesha lithile kuba inenekazi lithile lathi.
Back in the horse and buggy days that said the horse ran away with her going from church.
Phaya kudala kwiintsuku zeenqwelo zamahashe. Uba kuthiwa ihashe labaleka lemkanalo livela enkonzweni.
So what do you do?
Kwathiwa wenze ntoni?
That I trusted the Lord until the lines broke.
Lathi ndithembele enkosini yade imikhala yaphuka.
Well, that's the time to trust the Lord. After the lines is broke.
Ke nalo ixesha lokuthembela enkosini. Emva kokuba yonke, emva kokuba imikhala yaphukile.
You're trusting in the lines until they're broke. Yes.
Uthembela emikhaleni ide ibe yaphukile. Ewe.
And so we find out that we have many easy ways to go. Ships going down to Tarshish or easy, the unresponsibilities.
Ngokunjalo sifumanisa ukuba sinendlela ezilula ezininzi esinokuhamba ngazo iinqanawa ezihlayo eziya eTarshishe kuba kulula ukungabi naxanduva.
Just flows in, you have everything coming to everybody's likes you.
Kuyehla nje ukungena kuna yonke into izizela wonke umuntu uyakuthanda
everybody nobody disagree with you disagree with nobody
kwaye wonke umuntu akukho umuntu ungavumelani nawe akukho umuntu ungavumelani naye
now that ain't a dish rag
goku asofa idukwekeleyo
that's right yes push over flop over
injalo londo ewe kutyalelwe ngapha ugobe ngapha
what anybody I don't care who you are and what you're standing for
kuba nabani na andikhathali nokuba ungubani na nokuba umele ntoni na
actually decent thinking people think more of you if you stand for your conviction of what's right right
eneneni abantu abacinga ngoku ndilisekileyo bayakucinga ngokungcono ngawe uba uyakumela oko kugwetywa intliziyo yakho ngento elungileyo
don't care you take a woman she might be ever not very attractive and whatever she is but you let that woman stand for principles of womanhood let her stand like a lady
unjalo ungakhatali thabatha umfazi usena kuba ngongazange abe nomtsalane kangako nokuba uyintoni na kodwa kuba ungenza kuba lo mfazi amele imithetho enhloko yobufazi umenze amele obunenekazi
if a man's got an ounce of man about him he'll take up for absolutely
kwaye kuba indoda inalo isunzu lobudoda ngayo iyakumela yena ngokuqinisekileyo
we appreciate something that somebody's got that they believe that it's the truth and will stand for what they think is right
siyayithanda into ethile kumntu anayo akholwa kuba inyaniso eyakumela loo nto acinga ukuba injalo
how wishy-washy that's what too many Christians today are so soft-soaked and everything
indlela bhetyebhetye ngayo ayiloo nto amakristu amaninzi kakhulu namhlanje athambe ukwesepha nayo yonke into
until they think all they do is join a church go in somewhere put their name on a book or do a little something
athi afikelele ekucingeni ukuba inye kuphela into anokuyenza kukujoyina inkonzo ayokungena kwindawo ethile abhalise amagama encwadini
jump up and down shouter or something like that call it Christianity
okanye enze enye into encinane axhume esihla inyuka ekhwaza okanye into ethile njengaleyo ayibize ngokuba bubukristu
Christianity is an everyday rugged life living for God in this present world
ubukristu bumihla yonke ubomi obugadalala ukuphilela uthixo kweli hlabathi langoku
It's a constant burning of the fire and love of God in the heart that sets you afire and puts you out yonder with the people and making converts to Christ.
Ukuchiseka ukukhubekayo komlilo nothando lukaThixo enhliziyweni oluchisayo lukubeke ngapha ebantwini lukwenze guqulele abantu kuKristu.
Responsibility.
Uxanduva.
But it's easy to go the way the world goes. It's easy to flow down the stream.
Kodwa kulula ukuhamba ngendlela elihamba ngayo ihlabathi. Kulula ukukhukuliseka uhle nomsinga.
Go out there, stand out in the river with your boat.
Uphumele phaya phandle ungene emlanjeni nephenyane lakho.
You get your oars and start pulling up against the current. You don't make much time and it goes hard.
Ufumana amaphini akho uqalise ukunyuka ngokuchasene nomsinga. Awuthabathi ixesha lide kuze kube nzima ukuhamba.
But you just once let loose the oars and watch how fast you pass the trees going down. But look where you're going.
Kodwa khawuyekelele nje amaphini kube kanye. Ukhangele kuba uyokudlula ngokukhawuleza kangakanani na emithini usihla kodwa khangela apho uya khona
when things are floating easy remember you're going towards a great cataract down there of some sort
guys ndozihamba lula khumbula uya ngakwe kwenkulu inqanqasi apho ezantsi yohlobo oluthile
you're going towards the falls it won't be long you'll be going over that falls
usondela kwinqanqasi kwaye kusaye kuba kudala uya kuba usihla ngapha kwezo nqanqasi
just floating with the world easy the way it goes You don't want that. No sir.
Ukukhuliseka nehlabathi ngokulula indlela ekuhamba ngayo. Awuyazi lonto, hayi mhlekazi.
But you must accept your responsibility.
Kodwa kunyanzelekile ukuba kuwamkele uxanduva.
Now you believe it and you think it's the truth.
Ngoku niyakholwa ilonto yaye nine nicinga ukuba inyaniso leyo.
And the responsibility that God has given us in this day to bring this message
Yaye uxanduva athe uThixo walunika thina kulomhla kukuzisa lo myalezo.
And as I get older, and I know my days are shortening up, I feel a responsibility greater than I ever felt.
Kwaye njengokuba ndisiya ndiba mdala, ndibe ndisazi ukuba iintsuku zam ziyancipha, ndiziva ndinoxanduva olukhulu kunokuba ndakhe ndaziva.
Press it on! We must do it.
Ukunyanzela ukubheka phambili, simelwe kukulwenza.
We must get down to it in everywhere we go and tell the message
simelwe kungena kulo kuyo yonke indawo esiya kuyo siuxele lo myalezo
and tell the people that Jesus Christ is coming that he's God and he's coming soon.
Sixelele abantu kuba uYesu Kristu uyeza, ukuba yena unguThixo yaye uyeza kwamsinya.
There's not a hope left in the world but the coming of the Lord.
Akukho themba lishiyekileyo kwihlabathi koko kukuza kwenkosi.
Looking back there at some friends that's with me up there when the angel of the Lord.
Andikhangele phaa emva kubahlobo bathile ababenam phaa phezulu xa ingelosi yenkosi.
These boys sitting here, they found the place where it happened up there.
Abafana abathathu abahleli apha ndiyakholwa ukuba bayifumana loo ndawo kwenzeka kuyo oko phaa phezulu.
And just remember what the Lord said that day to Brother Woods was walking up the hill.
Yayikhumbula nje oko inkosi yakuthethayo ngalamini kumzana Woods wayehamba enyuka induli.
And he was kind of weeping because of his wife being sick.
Kwaye wayebulila ngenxa yokuba inkosikazi yakhe yayigula.
And the Lord said, pick up that rock and throw it up in the air and say, thus saith the Lord.
Yaye inkosi yathi thabatha ilitye uliphose emoyeni uthi itsho inkosi.
And I did that.
Ndaza ndayenza loo nto.
Brother Woods is setting as a witness.
Nomzalwana Woods uhleli njengengqina.
And I said, Brother Woods, it won't be long till you're going to see something happen.
Ndaze ndathi mzalwana Woods, akusayi kuba thuba lide ungabonanga into ethile isenzeka.
The next day, when we were standing there, all of us together and a bunch of the men standing right here tonight.
Kwazi kwathi ngosuku olulandelayo xa sasimi apho sisonke kunye neqela lamadoda elimi kanye apha ngokuhlwanje.
A young preacher was there and he was, I just met him the night before.
Umshumayeli oselula wayelapho kwaye wayeza ndiyaqaphela ndisandula ukuhlangana naye kubusuku obungaphambili.
He was in our camp, he came up to be with us.
Waye kwinkampi yethu wenyuka ukuze ayokuba kunye nathi.
And he said to me, he said, Brother Branham, do you ever see visions out like this?
Wathi mzana uBranham, ingaba ukhe uyibona imibono kwindawo engaphandle njengale?
I said, yes, sir. But I come out here to get away from it, to kind of rest a little bit.
Ndathi ewe mhlekazi kodwa ndize apha ukwenzela ukuba ndimke kuyo ukuze ndibe nokuphumula kancinane.
He said, well, I said, of course he shows me things out here.
Wathi kulungile ndathi ndikakade uyandibonisa izinto apha ngaphandle.
And I said, just over the hill here where the seven angels appeared down in there.
Ndaze ndathi kanye apha ngapha kwale nduli. Kulapho ingelosi esisixhenxe zavela khona phaa ezantsi.
He said, yeah, I understand.
Wathi ewe ndiyaqonda.
He said, I was one of the sponsors on your meeting over in California.
Wathi ndandingomnye wabaxhasi beenkonzo zakho ngapha eCalifornia.
I said, well, I'm certainly glad to know that.
Ndathi kulungile ndiyavuya ngenene ukuyazi loo nto.
And while I was standing there, just then I looked around, I seen a kind of a heavy-set doctor looking into his eyes, and I heard him say, you're going to lose that eye because his allergy in there.
Sathi seme apho kanye ngoko ndabhekabheka ndaze ndabona ugqirha oluhlobo lomntu omkhulu ekhangele emehlweni kuye ndaze ndamva esithi uza kulahlekwa lelaliso ngokuba kukho into enganqinelani nezinto ezithile apho. Ibe ndilinyange isithuba seminyaka emibini yaye uya kulahlekwa lelo liso. Ndathi isizathu sokuba undibuze loo nto kungokuba ugqirha wakho uxele ngenye imini ukuba uya kulahlekelwa lelaliso.
And he said, that's right. And he looked around like that.
Waze wathi injalo loo nto waze wabhekabheka kanjeya.
I seen his mother take off one of her stockings and hold her foot out with little tumors hanging down between her toes up and down her leg and said, if you see Brother Branham, tell him to pray for this.
Ndaze ndabona unina ikhupha enye ekawusi ezinde zakhe ebamba unyawo elikhupha lunento ezincinane zamathumba ajingayo ezantsi phakathi kwenzwane zakhe ukunyuka nokuhla ngomlenze wakhe. Wathi ukuba umbonele umzana uBranham uzumxele ukuba athandazele ezi zinto.
I said, your mother Hander stuck her foot out like that and said she's got little tumors all over her toes and like that and said have Brother Branham pray.
Ndaze ndathi umama wakho isandla sakhe ukhuphe unyawo lwakhe kanjeya waze wathi elubambile enamathumba amancinane kuyo yonke indawo ezintswaneni zakhe njalo njalo wathi ucele umzalwana uBranham athandaze.
He said, Brother Branham, that's the truth.
Wathi mzalwana uBranham yinyaniso leyo.
I looked back. When I did, I seen him standing there looking at me like that with his eyes just as bright.
Ndaze ndakhangela emva ndathi ndakwenza njalo ndambona emi apho ekhangele kum ngolo hlobo amehlo akhe ekhanya kangangoko.
I met him this fall. He had better eyes than anybody in the camp.
Ndike ndahlangana naye kobusika. Wayenamehlo angcono kunaye nabani na kuloo nkampu.
The Lord had healed him and made him well.
Inkosi yayimphilisile yamenza waphila.
While I stand there, the Lord said, show me what was going to happen. Judgment's fixing to strike the west coast.
Ngethuba ndandimi apho inkosi yathi yandibonisa into eyayiza kwenzeka. Umgwebo uza kuhlasela unxweme lwaseNtshona.
He said, get over there beside that fireplace.
Yaze yathi yangapha ecaleni kwelaziko.
I had a shovel in my hand. Walter.
Ndandiphethe umhlakulo esandleni sam ndahamba ndaya ngaphaya.
Brother Roy Roberson, all of us know him here.
Wabe umzana uRoy Roberson, sonke siyamazi apha.
He's not here tonight as I know him. He's in Arizona out there.
Akakho apha ngokuhlwa nje njengokuba ndisazi. Use Arizona phaya ngaphandle.
He's the chairman of the trustees here.
Ungumhlali ngaphambili wabasayineli simali apha.
And I know he's been a veteran.
Kwaye ndandimazi njengomakhwekhwetha.
And something's going to happen a real pretty still morning about 10 o'clock in the morning.
Kwaye kwakukho into eza kwenzeka. Ngokukhawuleza kakhulu kusekusasa malunga nentsimbi yeshumi kusasa.
The boys all around there, 10 or 12 of us, letting down tents and skinning out pigs and things.
Babe abafana jikelele apho ishumi okanye ishumi elinesibini lethu bethula intende behlinza ihagu nezinto ezinjalo.
So we, I walked past it, Roy. Hide, quick. Something's fixing to happen.
Ngoko thina, ndahamba ndajikela ndathi, Roy, zimela ngokukhawuleza kukho into eza kwenzeka.
I couldn't tell no more.
Ndandingasena kumxela ngokuthe chatha.
Just time I got all that coming down from the heavens come the whirlwind of God, he clapped like shook the hills.
Kodwa kwangendlela enye ndaya kufika nje apho kusihla emazulwini kweza ukukhwethelwa kaThixo luqhwaba ngokungathi lwashukumisa induli.
Running aside that mountain, cut a streak from around it about 5 feet above my head and cut all the tops of them trees off as the rocks went out.
Lungena kumphakathi waloo ntaba lacanda ithanda konke jikelele malunga neshumi lenyawo entla kwentloko yam lwanqumla zonke iintloko zaloo mithi zesuka.
Went up in the air and come down again with another big baptism and struck across the mountain and threw the rocks out like that.
Benyuka lwaya emoyeni laze lwabuya lehla kwakhona nolunye ubhaptizo olukhulu lwabetha lwanqumla intaba lwajula amatye phezulu kanjalo.
Did it 3 times then went up in the air.
Lwayenza kathathu loo nto lwaze lwabuyela phezulu emoyeni.
And Brother Banks came over to me and said, that's what you said yesterday.
Waze umzana uBanks weza ngakum wathi yilaa nto ubuyithetha izolo le.
Yes, said, yes, sir, that's exactly it. See?
Does it, that he? Eyomhlekazi yokanye yabona.
And then 2 days after that, Alaska sunk almost up there.
Kwaze ngoko kwiintsuku ezimbini emva koko iAlaska yazika ngokusondeleyo phaya phezulu.
Up and down that west coast has been the thunders and pushings and everything happening.
Kwaye ukuhla nokunyuka kwalo nxweme lwaseNtshona kube ziindudumo nokutyhala nayo yonke into eyenzekayo.
One of these days she's going to slide beneath the ocean. Right?
Kwaye ngolunye lwezi ntsuku luya kuthi lubhidlikele phantsi konxweme. Unjalo.
What is it?
Kwintoni na?
We're living in the hour of the coming of the Lord.
Siphila kwiyure yokubuya kwenkosi.
We see isms and things rising up and all these different things. We know there's got to be a true answer to this.
Xa sibona iism nezinto ezinjalo zivela nazo zonke izinto zahlukileyo siyazi kumele kubekho impendulo inene kule nto.
There's people out there in a country now going into caves and things on the 16th of March. He's read in the paper the Lord's coming.
Kukho abantu apha phandle kweli lizwe ngoku abaya kungena eminkolombeni nakwiindawo ezinjalo kwaye ngoweshumi nesithandathu kumatshi nifundile ephepheni inkosi yeza.
You know that isn't so.
Niyazi ukuba oko akunjalo.
Jesus said no man knows near the hour.
UYesu wathi akukho mntu waziyo umzuzu nalo yure.
When we see all these things and things taking place the way they are, there's got to be a true answer somewhere.
Siya kuzibona izinto nezinto ezenzeka ngale ndlela zingayo. Kwaye kumele kubekho impendulo inene kwindawo ethile.
There's got to be a truth.
Kunyanzelekile kubekho inyaniso.
There's one east and one west, but there's one southeast and northwest or something.
Inye impuma ikwanye intshona kodwa kukho omnye umzantsi ntshona nomntla ntshona okanye enye into.
But there's got to be a true answer somewhere to the problem.
Kodwa imele ukuba ibekho impendulo inyaniso kwindawo ethile kuloo ngxaki.
Shirk this.
Sikuphephe oku.
We must tell the people that we're living in the hours of the coming of the Son of God.
Sinyanzelekile kuba sibaxele abantu kuba siphila kwiyure zokubuya konyana kaThixo.
We want to watch and God be on the move all the time, ready to give a man a correct answer.
Sifuna ukujonga kwaye uThixo sibe sekusebenzeni lonke ixesha elungele ukunika umuntu impendulo echanekileyo.
It's always been that way.
Kwahlala kulolo hlobo.
It's been men as shirked and went away from God ever since Adam in the Garden of Eden.
Kwahlala kusemntwini uye waphepha wemka kuThixo ukusukela kuAdam emyezweni waseEden.
When Adam was in the Garden of Eden, when he comes to the responsibility to make his choice, would he stay with God or go with his wife?
xa uAdam waseEden akufikelela kuxanduva ukuze abe nokuzikhethela ingaba wayeyakuhlala kunye noThixo okanye ahambe nenkosikazi yakhe.
The responsibility was up to him.
Wayesele kwenzile okoku. Wayenyanzelekile ukuba ayenze loo nto. Uxanduva lwaluphezu kwakhe.
He either had to take what his wife said or what God said.
Kwakuphakathi kokuba athabathe oko kwakuthethwe inkosikazi yakhe okanye oko kwakuthethwe nguThixo.
And when he chose to go the way of his wife, and when he did that, then he lost his original condition.
Waze wathi akukhetha ukuhamba ngendlela yenkosikazi yakhe, wathi akuyenza loo nto, ngoko walahlekwa yimo yakuqala.
And brought the whole world subject to death.
Wezisa ihlabathi liphela ekuthobekeni ekufeni.
When he had to take the responsibility of accepting a new life that his wife had found, which was contrary.
Xa kwakunyanzeleke ukuba athabathe uxanduva okanye ungenjalo amkele ukukhanya okutsha eyathi inkosikazi yakhe yakufumana okwakutenxile.
Oh, God, think of it!
Oh, Thixo, yicinge loo nto.
God only gave him about 8 or 10 words to keep.
UThixo wabanika kuphela malunga namazwi asibhozo okanye alishumi oba wayigcine.
But the that tree thou shalt not eat.
Ke kulaa mthi anisayi kudla.
That's all they had to keep.
Yiloo nto kuphela wayemelwe kukuyigcina.
And even a such word, they broke it.
Kwaye nditsho no elingako ilizwi balaphula.
Then Adam had to face up, will I do as my wife has said to, or shall I do what God said to?
Ngoko uAdam kwakunyanzelekile uba ajongane nento, ingaba ndiyakwenza njalo, ingaba ndiyakwenza njengoba inkosikazi yam ithe mandenze, okanye ndiyakwenza loo nto uThixo athe mandiyenze.
And he walked out with his eyes open.
Yaye wahamba waphuma amehlo akhe evulekile.
He had to take the responsibility.
Wayemelwe kukuthabatha uxanduva.
So the whole human race unto death.
Loo nto yaphosa uhlanga loluntu luphela ekufeni.
And there come that other Adam, which was Christ. Everyone like him.
Ngoko kweza omnye uAdam owayenguKristu akazange abekho ofana naye.
Somebody say he wasn't God.
Ingaba ukho umntu othi wayengenguye uThixo?
His uniqueness proved he was God.
Ukuba ngowahlukileyo kwakhe kwamqonakalisa ukuba wayenguThixo.
I never was a creature who lived like him.
Akuzange kubekho sidalwa sakhe saphila njengaye.
He lived in a world to himself.
Wayephila kwihlabathi eziphilela yedwa.
He was born outside of the realm of the natural.
Wazalwa ngongaphandle komda wemvelo indoda enesono.
Hallelujah! He was a creator himself made flesh.
Hallelujah! Ungumdali ngokwakhe enziwe inyama.
Who could ever stand where he stood?
Ubani wayenokukhe eme apho emakhona?
Who could ever talk like him?
Ubani wakhe wathetha njengaye?
Who could ever say the things that he said?
Ubani wakhe wathetha izinto awazithethayo?
Who could ever do the things that he done?
Ubani wakhe wenza izinto awazenzayo?
His uniqueness proved he was God.
Ukuba ngowahlukileyo kwakhe kwaqonakalisa ukuba wayenguThixo.
There was a prophet or anything else to do what he did.
Akuzange kubekho umprofeti nantona enye yena okwenza oko akwenzayo.
Who could call the dead back from the grave and who could stop the skies and do anything he wanted to do?
Ubani wayenokubiza abafileyo baphume engcwabeni? Ingubani wayenokumisa isibhakabhaka azenze into nantona awayefuna ukuyenza?
He was God.
WayenguThixo.
Who could ever stand in his place?
Ubani wayenokuma endaweni yakhe?
What could he be but that perfect, immortal God? Made flesh and dwelt among us.
Ubani, yintoni wayenokuba yiyo ingengulowo ugqibeleleyo uThixo engenakubhubha enziwe inyama wahlala phakathi kwethu?
Nothing ever compared with him.
Akukho nto yakhe yathelekiswa naye.
He lived in a world to himself.
Wayephila kwihlabathi eziphilela yedwa.
No man ever spake like him.
Akukho mntu wakhe wathetha njengaye.
When he just opened his mouth, there was something about it that was different from anybody else.
Ekuvuleni kwakhe nje umlomo kwakukho into malunga noko. Loo nto yahlukile kuye nabani na ongomnye.
Somebody said he was just an ordinary man. I defy that.
Umntu othile wathi wayengumntu nje oqhelekileyo.
God! What he was.
WayenguThixo. Nantso into awayeyiyo.
Or no man ever spoke like him. No man couldn't speak like him.
Kuba akukho mntu wakhe wathetha njengaye. Akukho mntu wayenokuthetha njengaye.
Because he was the living word itself made flesh. A manifestation of the fullness of God.
Ngokuba yena wayelilizwe eliphilileyo ngokwalo lenziwe inyama. Isibonakaliso senzaliseko kaThixo.
I will admit that prophets had their message. They had a man to handle them now.
Ndiyakuvuma. Aba prophet babe nayo iminyalezo yabo. Babe nayo ngoko. Banayo ngoko.
But that was the fullness of the Godhead bodily manifested there.
Kodwa apho yayinzaliseko yentloko buThixo ngokomzimba ibonakaliswe apho.
He was the unique one, and he was the one that had to face the issue.
Wayengwahlukileyo kwaye wayengulowo kwakumele ajongane nomcimbi.
With all of his great powers that he had, that he could absolutely have been the king of the world.
Ngawo onke amandla amakhulu awayenawo kangangokuba ngewaba ngukumkani wehlabathi ngokupheleleyo.
He will be, and he is saints, he is now.
Amen.
Uya kuba nguye kwaye unguye kwiingcwele zakhe unguye ngoku.
He stood there.
Wema apho.
What man would be poor and didn't have a place to lay his head?
Kubani indoda eyayinokuba lihlwempu engenandawo yokulalisa intloko yakhe.
But even no more fish, water to coin.
Owayesazi nalapho intlanzi ginye khona ingqekembe yemali.
What man could take that big jugs of water and turn into wine and not have a place to lay his head?
Kubani yeyiphi indoda eyayinokuthabatha ezo jogwe zinkulu zamanzi iwajika abe yiwayini ize ingabi nandawo yakulalisa intloko yayo yokugqibela.
He had to face up to the responsibilities that had been given into his hands.
Wayemele ukujongana noxanduva olwalunikelwe ezandleni zakhe.
What man that could raise a man out of the grave that had been dead 4 days and rotten?
Kubani umntu wayenokuvusa umntu ofileyo amkhuphe emangcwabeni emva kokuba efe iintsuku ezine ebolile?
Could he not have saved himself?
Ingaba wayengenakuzisindisa?
Sure he could, but if he did, he had not saved us.
Ngokuqinisekileyo wayenokuba nako kodwa ukuba wayenze njalo ke wayengazange asisindise thina.
He had to face up to the responsibilities. And because of his obedience to the word,
wayenyanzelekile ukuba ajongane noxanduva nangenxa yokuthobeka kwakhe kwilizwi.
For Adam's disobedience, and he took the shortcut, the way down to Tarshish.
Ngelithuba uAdam wayengena kuthobeka kwaye wathabatha indlela enqunqayo indlela ehlayo eya eTarshish.
But Jesus took the way to Nineveh, to the Gentiles, to get himself a bride.
Kodwa uYesu wathabatha indlela eya eNinive kwintlanga ukuya kuzifunela umtshakazi.
I'm glad that he did it tonight.
Ngiyavuya ngenxa yokuba wayenzayo loo nto ngokuhlwanje.
We are to face up to the facts that we belong to him. Take the world away. Amen.
Kwaye simele ukuba sithethe inyaniso ukuba singabakhe size suse ihlabathi. Amen.
Every man had to face up to that, has got a responsibility before God.
Wonke umntu wayemele ukujongana naloo nto onoxanduva phambi kothixo.
We just take for instance Noah.
Sithabatha njengokomzekelo uNoah.
He had Noah, Moses, Elijah, and all the rest of them of every age had to face up to the responsibility.
Wayenalo uNoah, Moses, uElia, nabo bonke ngabanye kwisigaba ngasinye sexesha kwanyanzeleka ukuba bajongane noxanduva.
And they had to do it, but that's the reason they were sent in the hour.
Waye kwakunyanzeleka ukuba benze njalo, kodwa naso isizathu sokuba babe bathunyelwa ngelo lixa.
Look at Noah in his scientific age. How he had to face up to a thing that was so unscientific.
Kangela kunowa kweso sigaba sakhe senzululwazi indlela yokumele ukuba ajongane ngayo nento eyayingeyonzululwazi kangako.
Well, there wasn't a reason why it couldn't be unscientific. It was unscientific rather.
Kuba kwamngeko sisizathu sokuba ibe yayingena kuba ngokwenzululwazi yabona yayingekho ngokwenzululwazi igxebe.
Why they said it's going to rain out of the sky.
Kuba bathi iza kuna iphuma esibhakabhakeni.
They never had rain to drop out of the heavens.
Babengazange bafumane imvula iwa iphuma emasulwini.
Now he had to face up to it. God said it was going to rain.
Ngoku kwakunyanzelekile ukuba ajongane naloo nto uThixo wathi iza kuna.
And then faith without works is dead.
Ngoko ukholo ngaphandle kwemisebenzi lufile.
If you say I believe and don't make no act.
Ukuba uthi ndiyakholwa iloo nto uze ungenzi senzo.
It's like the message. If you say I believe and don't make an act, what good does it do?
Kanye njengomyalezo ukuba uthi ndiyawukholelwa uze ungenzi senzo oko kunceda ntoni? Yabona?
Noah went to work with his hammer and build an ark to confirm what he was talking about.
UNoah waqalisa ukusebenza ngehamile yakhe wakha umkhombe ukungqina into owayethetha ngayo.
That's what we have to do too.
Nanso into esimele ukuyenza nathi.
We have to go to work and prove our faith by our works.
Simele ukuqalisa ukusebenza siqondakalise ukholo lwethu ngemisebenzi yethu.
Our works proves our faith.
Imisebenzi yethu iqondakalisa ukholo lwethu.
Moses had to do it. Elijah had to do it.
UMoses kwanyanzeleka ukuba enze loo nto noElia kwanyanzeleka ukuba ayenze.
Every prophet in his age had to stand up and face these responsibilities.
Wonke umprofeti kwisigaba sakhe kwanyanzeleka ukuba eme ajongane nolu xanduva.
But many of them didn't do like Jonah. He ran. They didn't.
Kodwa abaninzi babo abazange benze njengoyona. Wabaleka bona benza.
Notice, cry out against it.
kaphela memeza ngokuchasene nayo.
Oh my, there it is. That's the subject.
Oh Bethu, nanso ke, nanso ingongoma.
Cry out against it. There's the check part.
Memeza ngokuchasene nayo, nanso indawo ekujongwe yona.
He's going to tell those fellows, say I'll come down to join up with you guys.
Iya nje apho uxele abo bafo nithi ndiyehla ukuyakuhlangana nani bafo.
No, I believe I'll tell you what I do.
Yazi ndiyakholwa ukuba ndiyakunixelela into endiyakuyenza.
I've got just a little thing here. I believe I can make it a, bring us all together and do this, that, and the other.
Ndinento nje encinane apha endikholwa ukuba ndingayenza isihlanganise sonke senze oku okuya okanye okunye.
But it was cry out against it.
Kodwa yayingumemeza ngokuchasene nayo.
When you have to cry out against something.
Xa umelwe kukumemeza ngokuchasene nento.
He had to cry out against everything that was down there.
Ngoku kwakunyanzelekile ukuba amemeze ngokuchasene nayo yonke into yayilapho ezantsi.
Crowd against the city. Crowd against their work.
Amemeze ngokuchasene nesixeko. Amemeze ngokuchasene nomsebenzi wabo.
Crowd against their church. Crowd against their prophets.
Amemeze ngokuchasene nenkonzo yabo. Amemeze ngokuchasene nabaprofeti babo.
Crowd against their ministers. Crowd against their priests.
Amemeze ngokuchasene nabefundisi babo. Amemeze ngokuchasene nababingeleli babo.
Cry against it, the whole thing. Cry out against it.
Memeza ngokuchasene nayo yonke loo nto. Memeza ngokuchasene nayo.
Noah cried out against his age.
Unowa wamemeza ngokuchasene nesigaba sexesha lakhe.
Sure it is. Forget the churches of his age.
Ngokuqinisekileyo wenza njalo ngokuchasene namabandla esigaba sexesha lakhe.
Moses must certainly did cry out against his age. Of the people, the priests and so forth.
UMoses ngokuchaneke mpela wamemeza ngokuchasene nesakhe isigaba sexesha abantu wabingeleli njalo njalo.
He cried all the way through the wilderness.
Wamemeza yonke loo ndlela yokuphumela entlango.
Every junction he cried continually crying to the people.
Nakuko konke ukuphambana kwendlela wamemeza ememeza ngokuthe gqolo ebantwini.
Elijah was very unpopular in his day because he cried out against that age.
UElia wayengongadumanga mpela ngomhla wakhe ngoba wamemeza ngokuchasene neso sigaba sexesha.
Certainly was.
Ngokuqinisekileyo wayenjalo.
John the Baptist is very unpopular in his age.
UYohane Mbhaptizi wayengadumanga ngokukhulu kwisigaba sakhe.
He cried out against his age.
Wamemeza ngokuchasene nesigaba sexesha lakhe.
He said to the king, the potentate of the land, he married his brother's wife.
Wathi kukumkani umlawuli welo lizwe watsho wathatha inkosikazi yomntakwabo.
He had to preach on marriage and divorce one morning.
Kwafuneka ukuba ashumayele ngomtshato noqhawula umtshato ngenye intsasa.
So he cried against it. He said it's not lawful for you to have her.
Ngoko wamemeza ngokuchasene naloo nto wathi akukho mthethweni kuwe ukuba umthabathe.
It cost him his head to be cut off later, but he cried out and he stood to his post of duty.
Loo nto yamdla intloko yakhe ukuba inqunyulwe emva kwexesha, kodwa wamemeza waze wema kwisigxina sakhe somsebenzi.
He never took a ship to Tarshish and said, well, I'll agree with you, Herod.
Akazange athabathe inqanawa iya eTarshish aze athi, kulungile, ndiyavumelana nawe, Herode.
It's all right, as long as you think she's a nice woman, she's making a nice wife, go ahead.
Ilungile loo nto. Okoko nje ucinga ukuba ngumfazi othandekayo, uya kuba inkosikazi othandekayo, qhubela phambili.
Don't burst the dish rags. Just every little thing.
Oh, iba nenceba. Ezi fayiduke uyabona yonke nje into encinane.
Well, it's nothing but clean dirty plates with.
Kuba akukho nto ziyo zezokuba kucocwe nje iipleyiti ezingcolileyo ngazo.
But notice, John wasn't that way. He faced right up to it.
Kodwa qaphela uYohane wayengenjalongo wajongana nayo kanye.
He said it's not lawful for you to have her. Yes, sir. And he stood out against it.
Wathi akukho mthethweni kuwe ukumthabatha. Eyo mhlekazi kwaye wema ngokuchasene nalonto.
They never run John didn't. They stood and faced the facts.
Abazange babaleke uYohane akazange bema bajongana nenyaniso.
Moses tried to run one time like Jonah, but God brought him back.
Moses wazama ukubaleka ngaxesha lithile njengoYohane kodwa uThixo wambuyisa.
Many of them tried to get away from it. They'd start.
Abaninzi babo bazama ukubaleka kulonto babeqalisa.
But look, if God has called you and you're sure that God's in the message, there's nothing going to turn you back.
Kodwa akhangela ukuba uThixo ukubizile ube uqinisekile ukuba uThixo ukuwo umyalezo akukho nto iyakukujika.
He didn't turn Jonah. No, sir.
Ayizange imjike uYona. Hayi mhlekazi.
Amos of old cried out, the lion has roared. Who can but fear? And God has spake, who can but prophesy?
Amos wakudala wamemeza wathi ingonyama igqumile kubana ungayikoyika uThixo ethethile kubana ungayikuprofeta.
Who can but prophesy when you see God speak and says a certain thing will happen? There it is.
Kubana ungayikuprofeta xa ubona uThixo ethethe athi into ethile yakwenzeka ibe iyo leyo.
Lion roars, everybody scared. Yes, sir.
Ingonyama iyagquma wonke umuntu oyika ewemhlekazi.
Have you ever heard one roar in a jungle?
Ukuba wakhe wayiva igquma ehlathini.
You hear these now and around these cages I hear them tame lions, but you already hear a real wild one roar one time.
Ungaziva ezitswina zijikeleza kwezohoko apha phandle ezingonyama zithambileyo. Kodwa ukuba ungeva eyenene eyaphaya phandle igquma kube kanye.
Little rocks will fall off the hill 500 yards away.
Amatya amancinane ayakuwa esihla endulini ikwiiyadi ezingamashumi amahlanu ukuba kude. Ndifuna ukubona ukuba urhagrama kuvela phina konke kuloo miphunga. Yaye ijongisa phantsi intloko yayo imise oba boya. Andizange ndive nantoni na injengenkanuni idubula xa irhagrama loo mgqumo omkhulu emiphungeni yayo.
Who couldn't be scared?
Kubani ongena koyika?
To say if you ever killed by a lion is painless. He scares you to death before he gets to you.
Bathi kuba ukhe wabulawa ingonyama awuva buhlungu ikothusa ufe ngaphambi kokuba ikufumane.
You don't notice it.
Yabona awuyiqapheli loo nto.
He scares you with that great ferocious roar and here he is only in a split second.
Ikothusa ngoko kugquma kukhulu kundlongondlongo ibe iyo leyo ngomzuzwana okhawulezileyo.
He said the lion has roared. Who can but fear? And God has spoke. Who can but prophesy?
Wathi ingonyama igqumile ngubana ongayikoyika noThixo ethethile ngubana ongayikuprofeta.
When you see God doing something, you say, I might not be a prophet, so and so.
Xa ubona uThixo esenza into ethile uthi ndisenongabi nguye umprofeti uyona wathi.
I might not be a prophet or the son of a prophet, but God has spoke. Who can but prophesy?
Ndisenokuba ngabi nguye umprofeti okanye unyana umprofeti kodwa uThixo ethethile ngubana ongayikuprofeta.
I might not be a prophet, I might not be this guy there.
Ndisenokuba ngabi ngumprofeti ndisenongabi kokokuya.
When I see God doing anything and I see it, you're in a word and he promised it, who can hold their peace and keep still?
Xa ndibona uThixo esenza nantoni na ndize ndiyibone apho elizwini abe wayeyithembisile ngubana onokuthula azole.
Sir, he's done it.
Ngokuqinisekileyo kwenzile oko.
Neither can we hide behind creeds and all these your fellowships and down to the Tarshish.
Asinako kananjalo ukuzimela emva kwemigaqo nazo zonke ezinto zilapha zobudlelane nasezantsi ekuyeni eTarshish.
We don't want to go that fellowship.
Asifuni ukuhamba nobudlelane obunjalo.
But many like Adam do the same thing, try to make a substitute in some way, try to find a way out and make a substitute to face God.
Kodwa abaninzi njengoAdam benza kwaloo nto bazama ukuthabatha into esisibambelo ngandlela ithile bazame ukufumanisa indlela yokuphuma benze isibambiso ukuze bajongane noThixo.
They said no in the wrong, faced up to the truth, went home with his wife and did exactly what God told him not to do.
Emveni kokwazi kokungalungi bajongane nenyaniso wahamba nenkosikazi yakhe wenza kanye oko uThixo ayimxele ukuba makangakwenzi.
He went right ahead and did it anyhow.
Waqhubela phambili kanye wakwenza nakanjani na.
Then he found himself naked. She and he both in the Garden of Eden.
Wazengoko wazifumanisa eze ingumfazi naye bobabini emyezweni waseEden.
Their eyes come open, they know what was right and wrong, man.
Amehlo abo avuleka bazi ukuba yayiko kuphina okulungileyo nokungalunganga ngoko.
And then he tried to find a substitute to kind of cover himself up with it.
Wazengoko wazama ukufumana isibambiso ukuze abe nokuzigquma ngaso.
That's just about the way we do today. An excuse that, well, I'll tell you, if it was here, if this...
Ngoku loo nto ifana kanye nale ndlela siyo namhlanje ukuzithethela uthi ke ndiyakuxelela ukuba bekulapha okanye oku.
Or if see?
Okanye ukuba oko nje yabona.
But you must face up to it, it's either right or wrong.
Kodwa unyanzelekile ukuba ujongane nayo kuphakathi kokuba ibe yelungileyo okanye engalunganga.
If it's right, let's stay by it. If it's wrong, get away from it, that's all.
Kwaye ukuba ilungile masihlale ngakuyo ukuba ilunganga mka kuyo.
Find out what is right.
Fumana into fumana oko kukokulungileyo.
Don't wait any longer, let's find out now what's truth and what's right and stay with it.
Awumele ukuba salinda elinye ithuba masifumanise ngoku oko kuyinyaniso noko kulungileyo sihlale nako.
We know that's truth.
Siyazi ukuba yinyaniso leya.
Now we find today that our people are so, it seems like all the sincerity has gone out of the churches.
Ngoku sifumanisa ukuba namhlanje abantu banje kukhangeleka ngathi konke ukunyaniseka kuphume kwemka emabandleni.
We are living in the house there of a precious sister that comes to this church. She's probably sitting here tonight.
Ndi sihlala kwindlu phaya yodade yothandekayo ohamba kule nkonzo uhleli apha ngoqinisekileyo ngokuhlwanje.
And she rents it out to her the people.
Kwaye uqashisa ngayo ebantwini.
And she's just been so sweet to us about that place, about letting us have that place.
Kwaye benobele nje kuthi malungana la ndawo, malungana nokusivumela sifumane la ndawo.
And so I'd call her name, but she might not want me to do it.
Kengoko bendinokulibiza igama lakhe kodwa usenokungafuni ukuba ndenze njalo.
She's been so sweet to us, but we certainly wouldn't want to expose her.
Kwaye ubenobele kangako kuthi ke besingeke sifune kumdiza.
But she's been a very, very dear woman.
Kwaye ube ngolungileyo umfazi olunge kakhulu.
And in the house there was a television over one side.
Kwaye apho endlwini bekukho umabonwa kude ngapha kwelinye icala.
We got a two duplex.
Safumana incinane esisibini emagumbi amabini.
I got a big family, a bunch of young'uns, and they have to have beds in plenty of them.
Dinosapho olukhulu neqela labasha kwaye uyazi kwaye kunyanzelekile ukuba bafumane ibhedi zibe ninzi kananjalo.
And everything piled up on top, we have to walk through this and through that to get in and out.
Yaze yonke into yafumba apho ngaphezulu uze unyanzeleke ukuba uphumele kule uphumele nakuleya ukuze ungene uphinde uphume.
And then over there they had a television.
Waze wathi ngoko ngapha babe benomabonwa kude.
And in this television, these kids got to watching on Sunday morning some kind of a hymn singing that come on.
Kulo mabonwa kude apha abantwana babukela ngentsasa ecawe uhlobo oluthile lokuculwa kweculo olwathi lwathi gqi.
And you know, it would almost make you ashamed if there wasn't a genuine Christianity somewhere that you could put your hands on to see what's called Christianity.
Kwaye uyazi indenze ndaphansa kuba nentloni uba kwakhe akwabikho ubuKristu benene kwindawo ethile onokubeka kubo izandla zakho ukubona into ebizwa ngokuba bubuKristu.
Why it seems like all the sincerity is gone out of it.
Kuba kukhangeleka ngathi konke kunyaniseka kuphumile kuloo nto.
Oh, they don't seem to.
Kuba abenzi ababonakali ngathi.
It's just terrible when you stand there and draw their fists and fight one another on there and try to sing hymns and everything like that.
Kuba imanyumnyezi nje indlela abaye beme ngayo apho bakhuphe amanqindi abo balwe umnye nomnye apho bezama ucula amaculo na yonke enye into enjalo.
And pull jokes that hardly a sailor would pull and say all kinds of things to kids and go on.
Baze benze iziqulo ekunokuba nzima ukuba amatilosha azenze bathethe zonke iintlobo zezinto beqhuba bebheka phambili.
You know, the sacred of Christianity has seemed to lose its place.
Uyazi ubungcwele bobuKristu kukhangeleka ngathi bulahlekwe indawo yabo.
I go to church and see the pastor get up there and announce that there's going to be a swimming bee.
Ngoku ndiya enkonzweni ndibone umlungiselele phakama apho azise ukuba kuya kubakho umngcelele wokudada.
All the women in these bathing suits are all going out there.
Bonke abafazi bekwezi suti zokudada bayaphuma bonke baya apho.
They're going to have a contest, these women swimming.
Baza kuba nokhuphiswano aba bafazi bedada.
And they're going to have a party of some sort, and they're going to fry up a lot of chicken and play bunco and all these things like that.
Kwaye baza kuba ne party yohlobo oluthile baze bazame ukugcada into eninzi yenkukhu badlale umdlalo ibunco nazo zonke izinto ezinjengezo.
To me, that takes the genuine sincerity out of Christianity.
Kum oko kususa ukunyaniseka kwenene kobuKristu.
Just get by with anything.
Ukuhamba nje nayo nantoni na.
Up here, we find more of our sisters wearing shorts up here in this cold country than you find them out there in that hot country.
Ndabona kuvela apha sifumanisa ukuba uyazi sifumanisa odade bethu abaninzi ngakumbi benxiba iphuluko ezifutshane apha phezulu kwesixeko sibandayo kunokuba ubafumanisa phaya ngaphandle kwiphandle elishushu.
It's true.
Yabona, yinyaniso leyo.
Out there where it's really hot, not too many of them that wear them.
Phaya ngaphandle apho kushushu ngenene ababaninzanga kubo abazinxibayo.
But here where it's cold, they do it.
Kodwa apha apho kubandayo bayakwenza oko.
See, they don't realize it's the devil doing it. See?
Yabona, kukuthi abaqondi kuba ngumtyholi lo wenza loo nto. Yabona?
Now, if it's to be comfortable, if it's to help yourself, it'd be different.
Ngoku ukuba ibinto ekuphatha kakuhle, ukuba ibinto yokuzinceda ngekwahlukile.
Be man, I think it looks sickly on a man.
Indoda, ndicinga ukuba ikhangeleka iye kugulisayo kwindoda.
But you wouldn't pay attention to a man.
Kodwa ninga anina kuyihoya indoda.
But the lady, her body is sacred, and she must keep it that way.
Kodwa inenekazi umzimba walo ungcwele kwaye limelwe kukugcina ulolo hlobo.
And the CEO, you can see people today, these two spirits.
Ukubona eldala ungababona abantu namhlanje mibini imimoya ekhoyo.
And one of them is the Holy Spirit, the other is the unholy spirit.
Kwaye omnye wawo ngumoya oyingcwele, omnye wawo ngumoya ongengcwele.
And one's governed by and both of them religious.
Kwaye umntu ulawulwa yilonto iyomibini iye enkolo.
That's the strange part. They're both religious.
Ngoku ewe nanso indawo engakuphelekanga iyomibini iye enkolo.
And just like Esau and Jacob was, both religious.
Kwaye kanye njengoba babenjalo ku Esau no Jacob bobabini babengabenkolo.
Like Cain and Abel was, both religious.
Njengokuba wayenjalo Cain no Abel bobabini babengabakholwayo.
Like Judas and Jesus was, both religious. Both religious.
Njengokuba babenjalo uYuda noYesu bobabini babengabenkolo babengabakholwayo.
And we see it today. Both sides religious.
Kwaye siyakubona oko namhlanje macala omabini ngabenkolo.
It's the same spirit.
Yabona isekwa ngulo moya munye.
The people die but the spirit doesn't die.
Abantu bayafa kodwa umoya awufi.
It goes right on. Both religious.
Uqhubela phambili yomibini yenkolo.
One of them is possessed with the Holy Spirit that lives the kind of life that they should live. Most godly and honest.
Omnye kuba uzaliswe ngumoya oyingcwele ophila uhlobo lobomi amelwe ukubuphila uhambe ngokuhlonela uThixo nangokunyaniseka.
They wouldn't beat you out of a penny and they'd do everything honest that they could to help you.
Abana kuze bakuqakathe nangepeni kwaye bayakwenza yonke into enyanisekile abanokuyenza ukukunceda.
And others will.
Base abanye benze njalo.
Just as nice as they can be.
Belunge kanye kangangoko benokuba nako.
And the others, we find out it's just vice versa.
Abanye ke sifumanisa ukuba basisichasi nje.
And yet both of them are religious spirits. Two of them.
Kwaye nangoko bebobabini banemimoya yenkolo imibini.
One Holy Spirit and the other unholy spirit.
Omnye umoya oyingcwele, omnye ke ngumoya ongengcwele.
And if you notice, even though claiming religion, they'll make fun of you and call you holy roller, they do anything they can.
Kwaye ukuba uyaqaphela, uyakuthi nakubeni bebanga ukuba ngabenkolo, bayakuhlekisa ngawe bakubize ngokuba ngumqinileko ongcwele, benza nantoni na abanokuyenza.
They're ignoring the unchanging word of God as though it never had been written.
Ngokuchikilela ilizwi likaThixo lingaguquguqiyo ngokungathi alizange libe libhaliwe.
You can say now look here if the baptism.
Yabona ungathi ngokukhangela apha ukuba ubaptizo.
I have the Holy Spirit.
Ndinomoya oyingcwele.
Stand there, let's see on your hands.
Uze ume apho uphethe umdiza esandleni utshaye.
Yes, I have the Holy Spirit.
Ewe ndinomoya oyingcwele.
I don't think it's wrong to take a little drink. I don't think it.
Andicinga ukuba into engalunganga ukuthi khaqa. Andicinga ukuba ku yabona.
And you notice, I don't think, but God thinks different, you see, according to his words.
Kwaye uke waqaphela andicingi, kodwa uThixo ucinga kwahlukileyo uyabona ngokwelizwi lakhe, uyabona?
And they just simply, as much as spit on it. That's exactly right.
Bona, kwaye bona, bathaphatha nje ngokulula nje njengokulitshicela, injalo kanye loo nto.
Just as much as this little crippled guy that called out that time when David was being excommunicated from his throne.
Kanye njengokuba lo mfo wakudala mncinane warhuquluzayo ngaxesha lithile xa uDavide wayekhutshelwa ngaphandle etroneni yakhe.
He's going up on the Mount of Olives, going out weeping as he went up looking back. And this little old fellow crawled out there and was spitting on him.
And
that guard said, I'll let that dog's head stay on and spit on my king.
David
said, let him alone. See, they spit on him. About 800 years later, they spit on his son, Jesus Christ, too. And today, hit on it again as if it wasn't even this.
Why, and I'm Sanja, I'm Chicella Quacon and Gonga to Belly Tenge.
I, reverend, unconcerned, just stir up their head and walk away from it, laugh in your face.
Go Kungabin Antonipo, Gonga Catali, but Gigan Jane Togoyabo Bem Keculo, Bakseke as to me.
Why is it?
They want to
ship to Tarshish. That's
it. It's
called to God. You got to cry out against evil. Cry out against sin. Cry against the things that's wrong.
Now,
remember, it'll be.
Ngoku kumbula kuyakubanjalo.
Hey, you know this time. You know, I'm 2 hours difference. In Tucson, just 10 minutes after 7.
Hey, we have real pleasure. We have the much to get your resbini. Quiet Tucson, Malunga, and Mizuzu, Elishu, and Fagwes Clang.
I'm getting kindly out of my place here, huh? All right.
Quiet, the Puma window. I am of Kulungi.
Now remember, we're going to have to answer for it.
Ngoku Kumbula, Zagban and Pendulo Alondo.
Remember those who spit on Christ, answer for it.
Kumbula abo bachicela ku Kristu, bayakuphendula ngalonto.
When David returned back from his exile, when he was a fugitive, and when he returned back, remember this fellow fell on his face and cried out for mercy.
Aw David wabuya elubhaqweni lakhe, xa wayesisiphathu-phathu, waze wathi akubuya, khumbula, lo mfo wawa ezinyaweni zakhe wakhalela ukwenzela inceba.
He spit on David going out, but he was almost ready to bathe his feet with tears. And when he returned back,
Bam Chicala David, Pumen Quake, Cotoisele Lungele, Noxlamba Yazak
and
Genyambes, Ekwe and Quack.
Someday those who pierced Jesus will see it.
Quay and Genyamin Abu Bam Shabao Yesu, Bagui born alone.
And those who are piercing him today will see it also.
Ke Abu Bam Shabao and Amslanje, Bagui born an Abu.
Someday it'll come back.
Bona Genyamin, Oko Guyabuya.
Remember Revelation 22. He requires us to keep every word that he has written. Every word.
Kumbula kwizithile losahlume benesibini unyanzelisa ukuba sigcine lonke ilizwi awalibhalayo lonke ilizwi.
Now, we know his presence are here. It's vindicated. We're having it.
Ngoku siyazi ukuba ubukho bakhe bulapha bungqinelwe sinabo.
We're trusting in this coming week it'll continue to be vindicated among us. The sick will be healed and great things will be taking place.
Yatemba kuba kule veki zayo buyaqhubela phambili ukungcinelwa phakathi kwethu abagulayo bayakuphiliswa nezinto ezinkulu siyakwenzeka.
We don't want the proper idea, we want the truth.
Asifuni mbono yedumileyo, sifuna inyaniso.
Now we don't want to face up to nothing but what God has said is the truth.
Kwaye asifuni kujongana nanto iyenye koko noko uThixo athe kuyinyaniso.
But be sure that your sins will always find you out.
Kodwa qiniseka kuba izono zakho ziyakuhlala zikufumana.
Doesn't hear it'll get you to judgment.
Ukuba zenza kanjalo apha ziyakufumana emgwebeni.
So you're it's going to catch you somewhere. Now that's your
Ngoko ziyakufumana ndaweni ithile ngoku emhlekazi.
But if you are a true Christian, truly called like Jonah was, God's already got your affair paid.
Kodwa ukuba ungumKristu wenene obizwe ngenene njengokuba wayenjalo uyona uThixo sele eluhlawulele uhambo lwakho.
Get off of that ship going to Tarshish.
Yihla kulongana waya eTarshish nakanjani na.
God predestinated you to this life. Yes, sir.
UThixo wakumisela ngenxa engaphambili kobubomi ewemhlekazi.
If you're a true called child of God, come to Christ.
ukuba ungunyansekile umntwana obizwe okaThixo iza kuKristu.
Come into the fullness of him. Your ways paid to where?
Ngena kwinzaliseko yakhe, indlela yakho ihlawulelwe ukuyaphi?
It's paid to Nineveh, not to Tarshish. You're predestinated.
Ihlawulelwe ukuya eNineve, hayi eTarshish, umiselwe ngenxa engaphambili.
Your ship is a ship leaving right now on its road.
Inqanawa yakho ikho inqanawa ephumayo khona ngoku isendleleni.
So there's only one thing to do is get on.
Ngoko inye kuphela onokuyenza kukukhwela.
And if you was like God, you'll never have no peace.
Waye ukuba ubufana noThixo awunakuze ufumane ixolo.
Like a little nephew a while ago.
Njengomtshana wam kumzuzu odluleyo.
About 10 years now he's went from pillar to post.
Malunga neminyaka elishumi ngoku uhambe indawo zonke.
Someone he goes to this church, this Catholic church down here, and take this when he goes, what some holy father talks about over here, and some other over here, and some over here.
Ngenza sayithile wayesiya kulenkonzo yamakatolika ilapha ezantsi aze athabathe oku kuba utata ongcwele othile wayethetha ngako ngapha aze athathe okunye kweli nokunye kweliya.
What does it all amount to?
Iphelela phi yonke loo nto, yabona?
Now he's still hungry and thirsty.
Ke ngoku usalambile enxaniwe.
I said your place is at the altar down there, son.
Ndathi indawo yakho isesibingelelweni phaya ezantsi nyana, yabona?
There's no way of getting out of it.
Akukho ndlela yakuphuma kuloo nto.
When God ever takes out after you, you just might as well give up and go on, that's all.
Xa uThixo ekhe wakusukela, usenokukhe nje uncame uhambe kuphelele apho.
Remember, God.
Khumbula uThixo.
God was in the boat, God was in the storm, God was in the fish.
Ke uThixo waye kulo mkhombe, uThixo waye kwisitshingitshane, uThixo waye ngaphakathi kulo ntlanzi.
Everywhere he turned, God was there.
Naphi na apho ejikela khona, uThixo waye lapho.
See, God's there. And he'll just keep haunting at you.
Yabona, uThixo ukho kwaye oko kuyakuhlala kukuhlupha nje.
So why are we wait any longer?
Ngoku kutheni sisalindele elinye ithuba elide nje?
Let's just start this revival, right?
Amen.
Right.
Masiqalise nje lemvuselelo ngokukuko. Kulungile.
What you waiting on?
Nilindele ntoni?
We believe that the coming of the Lord is at hand and he's going to have a bride and it ready.
Siyakholwa ukuba ubuya kwenkosi kusondele kwaye iya kuba nomtshakazi kwaye seyilungile.
We don't want no ships any Tarshish. We're going to Nineveh.
Kwaye asifuni zinqanawa ziya eTarshishe. Siya eNineve.
We're going to glory.
Amen.
Siya ebuqaqawuleni. Amen. Injalo loo nto.
We're going where God's going to bless. And that's what we want to do.
Siya apho uThixo ayakusikelela khona kwaye yiloo nto esifuna ukuyenza.
Lay out in the presence of God then with our hearts, not our hands so much, but our hearts before God.
Nalani nje phambi koThixo ngoko nenhliziyo zethu, hayi izandla zethu kangako, koko inhliziyo zethu siphambi koThixo.
Until he seasoned us through and through like that, with the rays of his glory.
Athi asinike isongo indawo yonke ngolo hlobo, ngemitha ubuqaqawuli bakhe.
And baked into us his goodness and ripen that which we have got into reality. See? Or we can show others that Jesus Christ lived.
Afakele ngaphakathi kuthi okwakhe ukulunga kwakhe avuthiswe oko sinako ekufaka kokuyinene yabona kufikelele apho sinokubonisa khona abanye kuba uYesu Kristu uyaphila.
Oh my, we want to be that.
Oh bethu sifuna ukukholelwa lonto.
And remember where Jonah went? God was in the boat. God was in the storm. God was in the fish.
Waye khumbula apho uyona waya khona uThixo waye kulonqanawe uThixo waye kwisitshingishane uThixo waye sentlanzini.
He went on being right along with Jonah until his perfect will was done. That's right.
Wahamba kanye ekunyeno yona yade intando yakhe yabe yenziwe injalo loo nto.
If he's ever after you, you might dodge over here and dodge over there, but you'll be miserable until you come back and do the thing you started out for him to do at the first place.
Kwaye kuba ukhe wakulandela usenokuzimela ngapha uzimele nangaphaya kodwa uyakuhlupheka ubuhlungu ude ubuye wenze into obuyiqalile ukumenzela ekuqalekeni.
Don't go run from the presence of God. Face up to it.
Yabona, musa kuhamba ubaleka ebusweni bukaThixo jongana naloo nto.
You believe it's the truth, then if it is the truth, it's worth living for, dying for, anything else.
Uyakholwa ukuba inyaniso ngoko vumela ukuba inyaniso imelwe ukuphilelwa ifelwe nantoni na yenye.
If he's ever vindicated you that is the truth, then we can't run from it, no worry.
Kwaye ukuba wakhe wayingqinela kuwe inyaniso leyo ngoko asinako ukubaleka kuyo naphina.
He'll be right there just the same. You can't do that.
Uyakuba lapho kanye ngokufanayo awuna kuyenza loo nto.
By his provided prophet, the one he ordained to go down there and call that message.
Ngomprofeti wakhe ubonelelweyo lowo wamiselwa ukuhla aye apho aphalaze loo myalezo.
Now it looked like he could have sent another prophet. But he ordained Jonah.
Ngoku kwakhangeleka ngathi ngewathumela omnye umprofeti kodwa wanyula uyona.
Even Elijah wouldn't have done. Jeremiah wouldn't have done. Moses wouldn't have done.
Kwaye no Elia ngewayengakwenzanga oko. UYeremiah ngewayengakwenzanga oko. UMoses ngewayengakwenzanga.
It was Jonah had to go to Nineveh. That's all there was to it.
Yayinguyona owayemelwe kukuya eNinive. Yiloo nto kuphela ekwakuyiyo.
He commissioned him and told him to go.
Wamyalela, wamxela ukuba aye.
When he says, go there, Jonah, go to Nineveh, nobody else can go do that but Jonah.
Wamyalela, wamxela ukuba aye. Kwaye xa athi yiyaphaya yona iya eNinive. Akukho mntu ngomnye unokuya kwenza loo nto koko nguyona.
And when God tells you something, you've got to do it. Nobody else.
Kwaye xa uThixo ekuxela into ethile umelwe kukuyenza akukho mntu ngomnye.
See, we just have to face up to it and go do it.
Yabona simelwe nje kukujongana naloo nto yaye siyokuyenza.
We believe that we're living in the hour that when God is doing something.
Siyakholwa ukuba siphila kwiyure apho uThixo enza into ethile khona.
We believe that we're living among them now.
Siyakholwa ukuba siphila phakathi kwabo bantu ngoku.
I believe tonight I'm preaching to that congregation that's laying waiting out there just to get right.
Ndiyakholwa ukuba ngokuhlwa nje ndishumayela kwelo bandla lihleliyo lilinde phaya phandle ukuba livuthwe.
I really believe that with all my heart.
Ndiyakholwa ngenene kuloo nto ngentliziyo yam yonke.
It's the same now as it's always been.
Ndingathi kuyinto enye ngoku kunokuba bekuhleli kunjalo.
We believe that the hour has come that St. John 14:12 must be fulfilled.
Ngoku siyakholwa ukuba iyure yeza apho uYohane ongcwele isahlukushumenesini amelwe kukuzaliseka khona.
We believe that Malachi 4 must be fulfilled.
Thina sikholwa ukuba uMalaki isahluko sesine umelwe kukuzaliseka.
We believe Luke 17:30 must be fulfilled.
Sikholwa ukuba uLuke isahlukushumenesini 5:3 umelwe kukuzaliseka.
We believe that all these prophecies that he said would come to pass in this day, we believe they must be fulfilled.
Siyakholwa iloo nto zonke iziprofeto wathi ziyakwenzeka ngalomhla siyakholwa ukuba zimelwe kukuzaliseka.
And we believe we're seeing them fulfilled right now. That's exactly right.
Kwaye siyakholwa ukuba sizibona zizaliseka kanye ngoku injalo kanye loo nto.
Stop running.
Pheza ukubaleka.
Don't get out of his presence, just move up into his presence. That's right.
Musa kuphuma kubukho bakhe, hamba nje ungene kubukho bakhe injalo loo nto.
And I know that's what you're desiring to do.
Kwaye ndiyazi ukuba yiloo nto oyinqwenela ukuyenza.
Well, I've seen license out there from Texas and Louisiana and everywhere.
Kuba ndizibonile imvume eziphuma eTexas, eziphuma eLouisiana nakuyo yonke indawo.
That's what we're here for, is not to run from his presence, but to run into his presence.
Nanso into esizele yona apho asikokubaleka ebusweni bakhe koko kukubalekela ebusweni bakhe.
Come back. Get off. Been a Jonah, if you've been wondering which way to go or what to do, come on, get on the ship with us tonight.
Buyani phumani kwi wayekho yona ukuba umangalisiwe ukuba mawuye ngaphi na okanye wenze ntoni na khwela ngena kwinqana kunye nathi ngokuhlwa nje.
We're going down to Tarshish to cry out. Need a bit of cry out.
Yes, as you enter Tarshish, ukuya kumemeza, okanye Ninive, ukuya kumemeza.
We'll let that Tarshish ship go on down if they want to.
Siyayeka langana oya se Tarshish, ihambe, ihle, ukuba bafuna ukwenza njalo.
We've got a duty before God. That's a message that we're responsible for.
Sinomsebenzi phambi kothixo, lo ngumyalezo esinoxanduva lwawo.
So in this coming week, just a little prelude tonight to let you know.
Ngoko kule veki izayo sisandulela nje esincinane ngokuhlwa nje ukunazisa.
When I'm crying out, I'm solely responsible for a message, brethren.
Xa ndimemeza ndinoxanduva ngokupheleleyo lo myalezo bazalwana.
You minister sitting here, I'm not here to hurt your feelings.
Nina balungiselele nihlele apha andizanga apha kuza kunenza buhlungu.
You women and men on this marriage and divorce case coming up, won't you remember tonight?
Nani bafazi namadoda kule ngongoma yomthatho noqhawulo mthatho izayo ndifuna ukuba nikhumbule ngokuhlwa nje.
I said all this to get this to you, that I am responsible only to God.
Ndikuthethe konke oku ukuze ndizise oku kuni kokuba ndinoxanduva kuphela kuThixo.
And then again, I'm responsible to you to tell you the truth.
Kwaye ngoko kwakhona ndinoxanduva kuni ukuba ndinixelele inyaniso.
And I'm not going to tell you nothing but the truth as long as God lets me know what truth is.
Kwaye andizukunixela enye into engeyo inyaniso. Okoko nje uThixo endazisa ukuba yintoni na inyaniso.
Until I know the truth, I won't say nothing about it. I won't say nothing about it.
Ndingekayazi inyaniso akukho nto ndiyakuyithetha malunga noko, yabona? Akukho nto ndiyakuthetha malunga noko.
But I do believe that God shows me the truth on marriage and divorce. And I trust that he'll let me bring it out.
Kodwa ndiyakholwa ukuba uThixo uyandibonisa inyaniso ngomtshato noqhawulo mtshato kwaye ndiyathemba ukuba uyakwenza ukuba ndikhuphe.
And other messages I aim to have this week is, who is this Melchizedek? Where did God choose to put his name?
Kwaye eminye imiyalezo endiyakuba nayo kule vekile ngubani na lo Melchizedeke, unyule ukulibeka phina igama lakhe uThixo.
And a few of those things like that, which are messages coming up, and birth pains.
Nezimbalwa zezo zinto zinjalo ezimiyalezo ezayo nokulunywa.
And a few things on that order, and complimentary to a man choosing his wife.
Nezinto ezimbalwa ezingolo hlobo nokubonisa kwindoda enyula inkosikazi yayo.
A few things of them messages I want to bring up this week.
Nezinto ezimbalwa zemiyalezo endifuna ukuyizisa kule veki.
But I just want the congregation, or to be a minister here.
Kodwa ndifuna nje ukuba ibandla ke ukuba kuya kubakho umlungiseleli apha.
I'm not here, my brother, and I don't want to share. Some of you members go back to your church and say, Brother Branham said thus and thus.
Ndibe ndingekho bazalwane bam, andifuni ukuba nithi okanye abanye bamalungu enu ubuyele kwibandla uthi umzalo Branham uthethe kanje nakanje.
I am duty bound to a message that's been given to me from Almighty God.
Ndibothwe luxanduva kumyalezo othe wanikelwa kum uvela kuThixo onamandla onke.
As I stand here tonight, and God knows that's true.
Kwaye ndimi apha ngokuhlwa nje yaye uThixo uyazi ukuba yinyaniso leyo.
That right down on this river, there's people perhaps sitting here when that angel of the Lord come down there and told me what he did right there in 1933, right down this Spring Street here.
Ukuba apha kanye phaya ezantsi phezu kwalo mlambo kukho abantu mhlawumbi abahleli apha xa la ngelosi yenkosi yehlayo apho yandixela oko yakuthethayo kanye apha ngowe-1933 kanye apha ezantsi kwestrato iSpring.
If you're a stranger here, drive right on the corner of Spring Street, there we hit the river, and there's where it happened.
Ukuba ungumhambi apha maze uqhube uhle kanye kusekoneni yestrato iSpring apho uhlangana khona umlambo kulapho apho kwenzeka khona.
That's been in 1933.
Ngoko kwangowe 1933.
It's probably been about 32 years ago. And
then kumalunga namashumi amathathu anesibini eminyaka yadlulayo ngoko.
Oh, it's been 32 years ago. 32 years ago.
Oh, kumashumi amathathu anesibini eminyaka yadlulayo.
And how that he's brought that right down everything.
Indlela wathi ngayo wehlisa oko yonke into.
We went out bringing the message and seen the sick healed, the blind and crippled and lame and halt and everything.
Kwaye sithe saphuma sizisa umyalezo sabona abagulayo bephiliswa imfama izikhwala imilwelwe nabangakwazi ukuhamba nayo yonke into.
And seen even the dead that we know that's been verified, raised up from the dead.
Sazi sabona nabafileyo esaziyo ukuba baye baqinisekiswa bevuswa kwabafileyo.
There's people die and raise right back to life again. And all these things.
Abantu bafa baphinda bavuselwa ebomini kwakhona naze zonke izinto.
If a message goes forth, there's signs and wonders.
Ukuba umyalezo uthe waphuma kukho imiqondiso nezimanga.
And you still see that same old school of thought that you come up with that didn't come from God.
Yaye nisayibona lo ngcinga yakudala nithe neza nayo engaveli kuThixo.
God don't just have to do it.
UThixo akameli nje ukuze enze.
God is trying to get your attention attracted to something.
UThixo uzama ukutsalela umdla wenu kwinto ethile.
And then when Jesus went out, he started healing the sick and doing great works and things.
Kengoko xa uYesu waphumayo waqalisa ukuphilisa abagulayo esenza imisebenzi emikhulu nezinto ezinjalo.
Jesus did it and Moses and Jesus done it and the rest of them.
Yena njalo yena uYesu wenza njalo noMoses noYesu bayenza lonto nabo bonke abanye.
And when he was sure he did it.
Kwaye xa yena wayelapha wenza lonto.
He's doing it the same thing today.
Yaye uyayenza kwalonto namhlanje.
When he sends forth a meeting like that, revivals, and starts a meeting in the earth, and starts moving along with these great signs and wonders.
Atumela esenzela inkonzo elolo hlobo, imvuselelo, eqalisa inkonzo emhlabeni, aqalise kuhamba-hamba nale miqondo mikhulu nezimanga.
Then you see, come back that same old school of teaching. There's something wrong there somewhere.
Uze ngoko ubone kubuye la ngcinga indala yemfundiso, kukho into engalunganga apho ndaweni ithile.
There's something new coming forth.
Kukho into entsha evelayo.
When Jesus came out after one, he is a fine rabbi.
Uyesu waphumayo emva ngoko wayengurabi olungileyo.
He could go to any pulpit and preach when he was healing the sick.
Wayenokuya epulpitini nayiphina ashumayele xa wayephilisa abagulayo.
Well, they liked to have more.
Xa bakuthanda ukuba naye ngapho.
But one day when he sat down and said, I and my father are one. Brother, he wasn't the pauper after that.
Kodwa ngenye imini wathi akuhlala phansi wathi, mna nobawo sibanye mzalwana akazange adume emva koko.
When he said, except you eat my flesh and drink my blood, you have no life in.
Xa wathi ningathanga niyidle inyama yam nilisele igazi lam aninabomi kuni.
But he that eats my flesh and drinks my blood has everlasting life and I'll raise him up at the last day.
Koko lo idlayo inyama yam asele igazi lam unobomi obunginaphakade ndaye ndiyakumvusa ngomhla wokugqibela.
Then he wasn't a pauper.
Ngoko wayengadumanga kusukela ngoko.
And then said, this man's a vampire, this man's a Beelzebub. That's where he done them things.
Bathi le ndoda iligongqongqo, le ndoda ingipheleza bhule, nanso indlela azenza ngayo izinto.
He could tell fortunes.
Uyakwazi ukuchaza okuzayo.
He looked through their minds and perceived their thoughts.
Ukhangele ezingqondweni zabo waziqonda iingcinga zabo.
The fortunes are.
Ungumvumisi.
But what was he? He was the word of God made manifest for that hour.
Kodwa yayintoni wayelilizwi likaThixo libonakalaliselwe elo lixa.
And he was duty bound.
Wayebothwe ngumsebenzi.
He said, I do always that which is pleasing to my father.
Wathi ndenza oko kukholisa ubawo wam njalo.
God help us to do the same thing. Do that which is pleasing to the father.
UThixo makasincede senze kwaloo nto, senze oko kukholisa ubawo.
I hope you all understand.
Kwaye ndiyathemba ukuba bonke bayaqonda.
If you disagree with me on these messages and things that you'll remember, at least have this respect, that I have a responsibility.
Ukuba uvumelana nam kule miyalezo nezinto ezinjalo uze ukhumbule, ube nayo oko kwalembeko yokuba ndinoxanduva.
And I'm not going to Tarshish. I'm on the road to Nineveh. I got to cry out.
Andiyi Tarshish, ndikwindlela eya eNinive, kwaye ndiyamemeza.
The Lord bless you all.
Inkosi nisikelele.
Let us bow our heads now just a moment.
Masithobe intloko zethu okomzuzwana nje.
It's almost 9:30.
Sekubetha icala leyethoba.
I don't want to keep you, but I want to find this if I can tonight.
Andifuni ukunibambezela, kodwa ndifuna ukufumanisa ukuba ndingaba nakho ngokuhlwa nje.
Is there some here that just isn't exactly where you should be in Christ, but you'd want to be and you desire to be? Would you just raise up your hand and say, Brother Branham, pray for me.
Ukuba kho abathile apha abangaqinisekanga nje kuba nimele ukubaphina kuKristu kodwa ungafuna ukuba kuye ube unqwenela ukuba njalo ungasiphakamisa nje isandla sakho uthi Mzana Branham ndithandazele.
God bless you. Just look at the hand.
Uthi xa kusikelele khangela nje izandla.
I'm here, Brother Branham, to get closer to God.
Ndifuna ndilapha Mzana Branham ukuza kusondela kuThixo.
If your head was raised, My hands up too.
Waye kuba intloko yakho iyaphakanyiswa isandla sam siphakamile naso.
That's what I'm here for. I'm hungry like you are.
Nanzo into endizele yona ndilambile nje ngokuba unjalo.
But oh, the other day one of those grandest things happened. And I know now what to do.
Kodwa ngenye imini kwenzeka enye ezona zinto zakhe zalunga. Kwaye ndiyazi ngoku ukuba mandenze ntoni na.
And I pray that God will give you that clear understanding. It says,
yaye ndiyathandaza ukuba uThixo abe nokunika ukuqonda okucacileyo kukhona.
If there's a question in your mind, there's got to be an answer somewhere to answer back to that question.
Ukuba kukho umbuzo engqondweni yakho, imele kukubakho impendulo kwindawo ethile ukuze iphendule kulo mbuzo.
My prayer is, God, that you see that question answered during this time.
Umthandazo wami kukuba uThixo awubone lo mbuzo awuphendule ngelixesha.
If you're sick, may God heal you.
Ukuba uyagula, wanga uThixo angakuphilisa.
We're going to have healing services, I guess, practically every night. And we are going to pray for the sick.
Siza kuba nenkonzo yempiliso ndiyaqonda ngeliphandle ubusuku ngabunye, kwaye siyakuthandazela abagulayo.
We're going to do anything that we can to help you. And you do everything you can to help us.
Siyakwenza nantoni na esinokuba nokuyenza ukukunceda. Nawe wenze yonke into onokuyenza ukusinceda.
And we'll work together, trusting God will give us a great meeting.
Kwaye siyakusebenza kunye, sithemba kuThixo ukuba uyakusinika inkonzo enkulu.
Father God, these two little cut up words, but they're in your hands now, Lord. They've been said. I'll have to meet it.
Ngokuba uThixo, la mazwi ambalwa amancinane anqunyulweyo. Kodwa asezandleni zakho ngoku. Nkosi athethiwe, ndiyakuhlangana nawo.
Just like them words can never die, they're going around and around the earth on a record. And someday I'll have to face it right back again.
Kanye njengoba la mazwi akanawuze afe, ayajikeleza, ejikeleza umhlaba egciniwe. Kwaye ngenye imini kuyakufuneka ndijongane nawo kanye kwakhona.
I realize this, Lord, and I say it with deepness of sincerity.
Ndiyakuqonda oku Nkosi, kwaye ndikuthetha ngokunzulu ngokunyaniseka.
I pray, dear God, tonight for each one of these your children.
Ndiyathandaza Thixo othandekayo ngokuhlwa nje, ndithandazela mntu ngamnye kwaba abantwana bakho.
Oh God, I trust before the week is over they'll understand that the question that's so great in their mind tonight will be settled.
Kwaye Thixo ndiyathemba phambi kokuba iphele iveki bayakuqonda. Uba umbuzo ongona mkhulu ezingqondweni zabo ngokuhlwa nje uyakulungiswa.
Grant it, Lord.
Siphe Nkosi.
There's some here who doesn't know you, Father, as Savior yet, or maybe has never been filled with the Holy Spirit. May this be that night.
Kukho abathile apha abangakwaziyo bawo njengomsindisi okwangoku. Okanye mhlawumbi abangazange bazaliswe ngomoya oyingcwele yanga ingabo bobusuku obu.
Lord, I cannot fill nobody with the Holy Ghost. Neither can I save anybody.
Nkosi, andinakuzalisa mntu ngamoya oyingcwele. Ndingenako nokusindisa mntu.
I can only tell him what you said. Blessed are they that do hunger and thirst for righteousness, or they shall be filled.
Ndingabaxelela kuphela oko akuthethayo. Banoyolo abo balambela abanxanelwe obulungisa ngokuba bayakuhluthiswa bona.
I pray, God, that you'll create such a hunger in their hearts.
Kwaye ndiyathandaza Thixo. Ukuba udale ngako indlala ezinhliziyweni zabo.
Many, Lord, they've got to be hungry.
Abaninzi Nkosi bamelwe ukuba balambile.
How would they drive these hundreds of miles through ice and everything and over rainy mountains and across deserts to come to a little old place sitting here on the corner?
Bangathini ukuqhuba lamakhulu emayile bephumela emkhenkceni nakuyo yonke into benqumla intaba ezinemvula banqumle intlango banqumle ukuza kwindawo encinane endala elapha ekoneni.
Then I think again you said, where the carcasses, the eagles will be gathered.
Ngoko ndiyacinga kwakhona wena wathi apho sukuba sikhona isidumbu ayakuhlanganisana khona amakhosi.
Feed us, Lord, upon thy divine manna.
Sondle Nkosi ngemana engcwele yakho.
Give to our souls that what we really need.
Yipha imiphefumlo yethu oko sikuswele ngenene.
We're thirsting for you, Father. We're in your hands now.
Sinxanelwe wena bawo sisezandleni zakho ngoku.
Let the great Holy Spirit that come down on the mountain the other day up there.
Makathi umoya oyingcwele omkhulu owehla entabeni phaya ngenye imini.
I pray that he'll saturate every heart in here with his goodness and mercy, with understanding.
Ndiyathandaza ukuba nyakamise yonke inhliziyo elapha ngokulunga kwakhe nenceba nokuqonda.
We realize, Father, that's what we need is to understand.
Siyaqonda bawo ukuba oko sikusweleyo kukuqonda.
Or if we do not know what we're doing, then how do we know how to do it?
Kuba ukuba sazi ukuba intoni na esiyenzayo ngoko sazi njani ukuba siyakuyenza njani na.
But we must have understanding.
Kodwa simelwe ukuba nokuqonda.
As Daniel said, he had understanding by the prophet Jeremiah's writing.
Njengokuba uDaniel wathi waba nokuqonda ngemibhalo yomprofeti uJeremiah.
Father, we have understanding by the Holy Spirit's writing as He will reveal it to us in this hour. Give to us, Lord, the desires that we have for Thee. Tenderly we ask this, Father, for Your glory in the name of Jesus Christ. Now with our heads bound, as our sister is carding them, He will give me grace and glory and go with me all the way. I want you just to silently pray now and ask the Heavenly Father that He will grant to you tonight that what you have yet.
Ndifuna ukuba uthandaze njengokuzoleyo ngoku ucele uba wasezulwini ukuba akuphe ngokuhlwa nje oko kusweleyo.
Brother dear, sister dear, He's just as close as your arm is to you.
Mzalwana othandekayo, dade othandekayo, ukufutshane nje njengokuba ingalo yakho injalo kuwe.
You believe me and other things believe me in this.
Wena ukholiwe kum ngamanye amazwi, ukholiwe kum yile nto.
He's here to give you whatever you have need of.
Ulapha ukuze akunike nantoni na oyisweleyo.
All for the last few weeks I've been so hungry, so thirsty, so homesick to see you.
Oh, kwezi veki zimbalwa zidluleyo, bendilambe kakhulu, ndinqanwe kangako, ndikhumbula ekhaya kakhulu ukuze ndinibone.
That's when I said, Billy, let's go home.
Naso isizathu sokuba ndibe ndithe, Billy, must go to, okay?
He said, what do you want to go back there, that cold country again for, Billy?
Umida wathi, ufuna ukubuyela phaya ngoba kwela lizwe lakudala libanda okwakhona, Bill.
You always get a sore throat and everything.
Uhlala uba nomqala obuhlungu nayo yonke into.
You always come out and head cold on your horse and you can't hardly talk.
Uyaphuma njalo ube nengqele enhloko ube sisichotho kuze kube nzima kuwe ukuthetha.
I said, well, I don't know.
Ndathi ke andazi.
I said to her, I see my friend Charlie Cox at Mecca.
Ndathi kuye ndibona umhlobo wam uCharlie Cox ehleli phaya emva.
I said, I'm just anxious to hear Charlie say that squirrel climbed that tree over there.
Ndathi ndinqamele nje ukuva uCharlie sithi lana umatsi wasemthini mncinane uqabele kulaa mthi ngaphaya.
I just get so hungry to hear it.
Ndilambele kakhulu ukuva loo nto.
I just want to be around you.
Ndifuna nje ndifuna ukuba kufutshane kuni.
I know my brother Banks got real sick and I saw a vision of him here not long ago and he was laying on his back.
Ndiyazi ukuba umzalwana wam uBanks ugule kakhulu. Ndaye ndabona umbono wakhe apha kungekudala kwixesha elidluleyo wayengqenqe ngomqolo ke.
I know he came from here going from us recently.
Yeah, ndiyazi ukuba usondele kakhulu ekumkeni kuthi kwakutshanje.
I look at the different ones of you.
Xa ndijonga kwabahlukeneyo benu.
I come another night to the Christian businessman's meeting and international.
Ndangena ngobunye ubusuku kwinkonzo yamadoda ngosomashishini abangamaKristu yehlabathi jikelele.
Pop Shakarin, Demas's father, used to sit there and just keep looking. I come in, then he'd smile and that little wave, he'd wave at me.
Omdala uPop Shakarin, utata kaDemas, wayedla ngokuhlala apho, ahlale nje ejongile, ndide ndingene, aze ke ancume yaye oko kuphakamisa kuncinane kwakusiphakamisela kum.
He wasn't there, he's gone.
Wayengasekho umkile.
That I had to come to that family with, thus saith the Lord, their daughter's going to die too.
Ngoko kwanyanzeleka ukuba ndingene kolo sapho no itsho inkosi intombi yayiza kufa nayo uFlorence.
I saw her in a vision, saw her go, and I know she's going.
Ndambona embonweni, ndambona yahamba, ndandisazi ukuba wayehamba ke.
And I said, pray, just pray.
Doesn't that tandazani, tandazani nje?
You know, there's a prophet one time was told to go tell a king to put his house in order. And he prayed and he spared his life 15 years longer.
Niyazi ukuba kukho umprofeti ngaxesha lithile waxelwa ukuba ayoxela ukumkani ukuba alungise indlu yakhe. Waze wathandaza, waze wabusindisa ubomi bakhe ishumi elinesihlanu leminyaka.
I said, pray.
Ndathi, tandazani.
But you look, I come back.
Kodwa kukhangeleka ndaze ndabuya.
I sat over here to rest until I had to eat, and the man walked up to me and said, aren't you Billy Branham? I said, yes.
ndahlala ngapha kwivenkile yokudlela ngenye imini ndisidla kwakho indoda eza kum yathi ingaba ngubilly branham ndathi ewe
he probably didn't know me because this over this bald spot on my head is wearing this little piece of hair keeping getting a sore throat during this meeting
kuqondakala kuba yayingandazi kakade ngale nto ingapha kule ndawo ingena nwele entloko kum ndandinxibe esi siqwenga sincinane senwele ukuzigcina ekubeni nomqala obuhlungu ngale nkonzo
he walked up to me he said I thought I knew you Billy
yes yahamba yeza kum yathi bendicinga ukuba ndiyakwazi Billy
I said yes I said who are you he said I'm John Mormon
ndathi ewe ndathi ungubani yathi ndingujohn woman
I said how Zip he said Billy you died
ndathi unjani uZip wathi Billy wasweleka
I was coming down through the courthouse went down to pay my taxes
ndansihla ngumla kwindlu yenkundla ndisihla ukuya kuhlawula irhafu zam
coming out through the courthouse and the lady hollered at me and she said you know John's gone
ndingumla kwindlu yenkundleni laze inenekazi elithile landikhwaza lathi busazi ba uJohn akasekho
or some name I might not have been John Ed or something
okanye igama elithile isene kuba yayingengo John Ed okanye into lolo hlobo
I said I didn't know when I felt embarrassed
ndaze ndandingamazi lo mfazi ndazimva ndinentloni
come to find out I didn't know who she was
ndaze ndafumanisa ukuba ndandingamazi ukuba yayingubani na
she said you remember one dark night when the river was up over the banks out here and houses washing away over on Chester Street you risk your life to go into a place to get a woman and some little children out
wathi uyakhumbula ngobunye ubusuku obumnyama xa umlambo wawunyukele ngaphezu kwamanxweme apha ngaphandle izindlu zisimka ngapha kwistrati Chestnut wabubeka emngciphekweni ubomi bakho ukhuphe umfazi nabantwana abancinane abathile ndathi ingaba unguye lathi ndim elonenekazi laqala ukukhala usana lwalo niyalazi ibali lam
She said that one I call my baby's married and got a family.
Lati ndingulwa wakhwaza usana lwam luchatile lunosapho.
See, here she is old and gray and here I am too.
Yabona yabe nguye lo emdala engwevu nam ndimlo ngokunjalo.
One by one our cards go out of the rack as it was.
Ngabanye ngabanye amakhadi ethu ayaphuma kwindawo yokuxhoma njengokuba kwakunjalo.
We have meetings I miss this one I miss that one.
Njengokuba sinenkonzo ndilahlekelwa ngulo ndilahlekwe ngulowa
We all got come up missing one of these days
Sonke simele ukuthi silahleke ngolunye lwezinsuku
But brother sister there's a gathering place
Kodwa umzalwana dadhe ikho indawo yokuhlangana
Let's be sure now that we're right will you
Masiqiniseke ngoko kuba silungile ingaba uyakwenza njalo
Don't let all our understanding of God and so forth go in vain Let's believe
Singavumeli konke ukuqonda kwethu uThixo njalo njalo kuhambe ngelize masikholwe
Father they're in your hands I'm in your hands Lord
Bawo basezandleni zakho ndisezandleni zakho Nkosi
We're only here in dedication now prior to the coming meeting beginning tomorrow night
Silapha nje ekuzinikezeleni ngoku ngaphambi kwenkonzo eqala ngokuhlwa ngomso
Will you help us Lord
Ngasinceda na wena Nkosi
May our conversation be constant of all things.
Kwanga okwethu ukuthetha kwethu kungathi rhoqo kungawe.
May our hearts and minds be stayed upon thee. You said you keep us in perfect peace.
Zanga inhliziyo zethu nengqondo zingahlala kuwe yaye wathi uya kusigcina sikuxolo ligqibeleleyo.
It's also written in the Bible, lean not to your own understandings.
Kananjalo kubhaliwe eBhayibheleni, musa ukuyama ngokwakho ukuqonda.
Oh God, we don't want our understandings, we want your understanding.
Oh Thixo, asifuni ukuqonda kwethu, sifuna ukwakho ukuqonda.
Give them to us, oh God.
Siphe kona, oh Thixo.
And may the revival come within our souls to this pack of people be just one heart and one accord. Grant it, Father.
Kwaye yanga imvuselelo ingeza ngaphakathi kwemiphefumulo yethu, bathi ababantu babe nokuba inhliziyo nye nje, babe moya munye, siphe oko bawo.
Grant these things while we pray in Jesus Christ's name.
Siphe ezinto ngoku sisathandaza egameni lika Yesu Kristu.
Amen.
izandla zethu. Ke umphefumlo wam oqwiliweyo fumane uxolo ngaphesheya komlambo. Yesu ndigcine emnqamlezweni apho kukho umthombo othandekayo osisisa kuyo. Ewe Nkosi, usisisa isikhukula esiphilisayo. Kalvari emnqamlezweni, emnqamlezweni mandiqhayise njalo ude umphefumlo wam oqwiliweyo.
Oh God.
Oh, Tico.
Any of you feels like you'd like to come up and kneel down around the altar? If you just like to come.
Ukuba kukhona bani nakuni oziva ukuba angathanda ukuza apha guqe ngasesibingelelweni ukuba uyakuthanda ukuza.
Say, I'm not where I should be, Lord. I want to make a reconsecration. I want to do it tonight, Lord.
Uthi andikho kwindawo endimele ukuba kuyo Nkosi. Ndifuna ukwenza ukunikezela. Ndifuna ukwenza ngokuhlanje Nkosi.
You're welcome to come. We'll be here to pray with you.
Wamkelekile kuba uze silapha ukuze sikuthandazele. Emnqamlezweni oh mandiqhayise njalo ude umphefumlo wam oqwili mane ukuphumla ngaphesheya komlambo. Yesu ndigcine kufuthane nomnqamlezo kukho umthombo othandeka Bye, Calvary. Emnqamlezweni, emnqamlezweni, mandiqhayise njalo. Ude umphefumlo wam oqwiliweyo.
Let's just pray, each one in your own way now. Just forget time.
Masithandaze nje, mntu ngamunye ngendlela yakho ngoku uthi nje ulibale ixesha.
Let's just bow our heads in his presence.
Masithobe inhloko zethu ebusweni bakhe.
This little lady here crying out, I love you, Jesus.
Elinenekazi lincinane lilapha liyakwaza ndiyakuthanda Yesu.
You remember when you got saved many years ago? Remember how sweet that was to you? He's just as sweet tonight.
Uyakumbula ekusinisweni kwakho kuminyaka emininzi yadlulayo. Uyakumbula kuba kwakumnandi njani oko kuwe. Kusemnandi kanye njengoko wayenjalo ngokuhlwa nje.
Let's pray. Everybody in your own way now.
Masithandaze wonke umuntu ngendlela yakho ngoku.
Let's just all consecrate ourselves to God. Just dedicate ourselves over to the Lord.
Masithi nje masizinikele nje sonke iziqu zethu kuThixo. Sinikele nje iziqu zethu ngapha eNkosini.
Dear Lord Jesus, all the stream of all my comfort, more than life to me, whom have I on earth beside thee, or whom in heaven but thee? Dear God, we pray now that your mercy and grace will be sent upon each and every one of us, Lord.
Nkosi Yesu othandekayo, umsinga wentuthuzelo yami yonke, ungaphezu kobomi kum. Bane ndinaye ehlabathini ngenguwe okanye ngibane ezulwini koko nguwe Thixo othandekayo siyathandaza ngoku ukuba inceba yakho nobabalo ithunyelwe phezu kwakhe ngamnye kuthi Nkosi
We're here around the altar
silapha singqonge isibingelelo
Many could not come up you meet them at their seat
abaninzi abakwazanga kunyuka beze uyakuhlangana nabo kwizihlalo zabo
Whatever we offer Lord You're willing to receive.
Nantonina esinikela yonkosi ukulungele kuyamkela.
If we just offer you our time, you will receive it. Talent, you will receive it.
Ukuba sinikezela kuwe ixesha lethu, uyakulamkela. Italente, uyakuyamkela.
But Lord God, tonight we're going beyond that. We're offering all we are.
Kodwa Nkosi Thixo ngokuhlanje sidlulela ngapha yakoko sinikezela konke esikuko.
All that I am, all that I ever expect to be, all is in you, Lord.
Konke ndikuko, konke ndakhe ndalindela kuba kuko, konke kukuwe Nkosi.
We pray that you'll take this, our prayers, into thy heart, Lord, and give us of the great deepness of the Holy Spirit that our lives will be changed.
Siyathandaza kuba uthabathe oku imithandazo yethu ingene enhlizweni yakho Nkosi uze usiphe kubunzulu obukhulu bukamoya oyingcwele ukuze ubomi bethu butshintshwe.
For we see that we're near the end now. Can't be too much longer.
Kuba siyabona kuba sisondela esiphelweni ngoku akusena kuba thuba lide kakhulu.
And as we see our loved ones dropping day by day, young and old, we know soon it must knock at our door.
Njengokuba sibona isibathandayo besiwa umhla nomhla abatsha nabadala, siyazi ukuba kwakamsinya kumele ukuba kunqonqozwe kumnyango wethu.
And tonight, Lord, while we're in our right mind, sitting here or kneeling here, standing here, whichever position we're in, receive us, Lord God.
Kwaye ngokuhlwa nje Nkosi, ngelithuba sikwiingqondo zethu ezipheleleyo sihleli apha okanye siguqe apha simi apha nokuba yeyiphina imeko esikuyo samkele Nkosi Thixo.
Take me, Lord.
Ndithabathe Nkosi.
I nothing but whatever I am, Lord, if you can get any use out of me, I dedicate myself to you.
Akukho nto ndiyiyo kodwa nokuba ndiyintoni na Nkosi ukuba kukho into onokuyisebenzisa ephuma kum. Ndinikezele isiqu sam kuwe.
I pray, dear God, for each one of these.
Ndiyathandaza Thixo othandekayo ndithandazela ngamnye kwaba.
These dear people that stood general in the mountains in Arizona and cried about.
Aba bantu bathandekayo bathe bema phaya phesheya ezintabeni Arizona baze bakwaza.
And here they are knelt around the altar with us tonight, praying, consecrating our lives.
Naba ke beguqile bengqonge isibingelelo kunye nathi ngokuhlwa nje bethandaza sinikezela ubomi bethu.
We love you, Father, more than our own lives.
Siyakuthanda bawo ngaphezu kobomi bethu buqu.
We love you more than our families.
Sikuthanda ngaphezu kwentsapho zethu.
We love you more than wife, children, father, mother, sister, brother, husband, wife.
Sithanda wena ukudlula inkosikazi, abantwana, utata, umama, udade, umntakwethu, umyeni inkosikazi.
We love you, Lord Jesus.
Siyakuthanda, Nkosi Yesu.
Make that so real in our hearts, Lord. Pour in the oil of gladness this week, Lord, in our souls. Give us a bathing, a washing of the Word, by the water of the Word, dividing unto us truth. Many here tonight, Lord, and will be here that's confused on these subjects. It's vital.
Baninzi apha ngokuhlanje Nkosi kwaye bayakubalapha abathe babhideka kwezi ngongoma ziphilileyo.
Oh God, open that fountain in the house of God that's for cleansingness.
Oh Thixo, vula umthombo endlwini kaThixo ongoku sicoca.
I pray, God, that you'll wash us and cleanse us in thy blood and make us new creatures.
Ndiyathandaza Thixo ukuba usihlambe usicoce egazini lakho usenze sibe zidalwa ezitsha.
And give us grace and strength to bring forth the word of truth and its divine revelation of the being of Jesus Christ.
Usinike ubabalo nokomelela ukuze sivelise ilizwi lenyaniso likwisityhilelo esingcwele salo sobume bukaYesu Kristu.
May he appear before us, Lord.
Wanga angavela phambi kwethu Nkosi.
May he come and heal our sickness, forgive our sins.
Wanga angeza aphilise isifo sethu, asixolele izono zethu.
Fill our hungry hearts with good tidings of great joy, the gospel made manifest in our lives.
Azalise inhliziyo zethu ezilambileyo ngendaba ezilungileyo zovuyo olukhulu, ivangeli yenziwe yabonakalaliswa kubomi bethu.
Bless every pastor, every song leader, every Sunday school teacher.
Sikelela umlungiseleli ngamunye, umculisi ngamunye, wonke umfundisi wesikolo secawe.
Bless us all together, Lord, for truly we love you.
Sisikelele sonke sikunye Nkosi kuba ngenene siyakuthanda.
Now we're yours, Lord, in this dedication.
Ke ngoku singabakho Nkosi ngoku kuzinikezela.
In the name of Jesus Christ, use us now according to thy own will.
Egameni lika Yesu Kristu, sisebenzise ngoku ngokwentando eyakho.
My
faith. Nialtanda, masilcule wakona.
Wow,
Satandu, Tata, and where you see,
make you feel good? How many likes to sing them old songs? I just love them, don't you?
Bangapha bathanda ukucula lo maculo akudala. Ndiyawathanda nje. Aniwathandi?
Oh, we are
much as you are.
Oh, we
Goku masiphakame ngoku silicula njalo bamba isandla komnye umuntu. Nkosi kusikelele dade, ikusikelele dade, ikusikelele mzalwana, ikusikelele dade. Masiphakamisele izandla zethu phezulu kuThixo.
Doesn't that make you feel wonderful?
Let's just raise our hands and just praise him in our own way.
Betu. Oh, mas pagam senje isanta setu sim jumi senje ngendla yetu.
Lord Jesus, thou rose of Sharon, lily of the valley, the bride of
the Lord. Kosi Yesu, wena ngumfiyo wase Sharon, intyatyambo yase sihlanjeni. Ikhweze likakambileyo lokusa. Wena muhle kumashumi amawaka emphefumlweni wam. Wena ngumsinga wayo yonke intuthuzelo yam. Ungaphezu kobomi kum. Sikuthanda kakhulu. Sive, oh Nkosi. Indlela esikubulela ngayo, oh, asikudumisi ngakho, sisikelela aba Nkosi yethu ethandekayo nomsindisi. Siphe ezi zinto Nkosi, siphe.
Something laying right ahead for me.
Kwindai tile enye, ndifakbasiaya, kukwendo tile lapa kanye, pamkwetu.
I should remember, I believe I'm prophesying.
Ngoku kumblani nje, ndiakolo akba ndia profeta.
Great joy.
Ufuyol kulu luslindele, kolwani ilonto.
Many saddened hearts will be made, great mysteries will be made clear, and people who are sad will be turned into joy.
Sininzi inhliziyo ezidaniswayo eziya kwenziwa, imfihlelo ezinkulu ziya kucaciswa,
abantu abadakumbileyo bayakhuqulelwa eluvuyweni utshayana umnqamlezo emnqamlezweni manikhayisenjalo uthe umphefumlo wam oxeliweyo ufumane ukuphumla ngaphesheya
John of old, when he got too old to preach, he would just sit and scream and tell me with all of his might, little children, love one another. Amen. Love one another.
Njengokuba uYohane wakudala, xa wathi wamdala ukuba angashumayela, wayehlala nje akhwaze, bandixelela oko, ngawo onke amandla akhe, bantwanana, thandanani, thandanani.
Don't let nothing come among you, see?
Makungabi konto ingena phakathi kwenu yabona.
Keep all everything away from you. No matter what it is, face up to it.
Cinani konke yonke into ikude. Ewa kunamsebenzi nokuba into nina jongana nayo.
We're on the road to Nineveh.
Sisendleleni eya eNineve yabona.
Don't get on that old ship of Tarshish that takes you out of their company.
Musani ukwela kulonqana waya eTarshish oko kunikhupha ekuhambeni nabanye.
Let's move right on up the stream of God's blessings.
Masihambe kanye sinyuke ngomsinga wentsikelelo zikaThixo.
I believe we're going to have it. I believe our fathers.
Ndikholwa ukuba siza kuzifumana. Ndiyakholwa ba wethu.
Feel better now, sister? That's fine.
Uziva ngcono ngokudade? Kuhle oko.
That's the way I like to see children.
Nanzo indlela enithanda ukubabona ngayo abantwana bezalwa abaphumelayo.
I can just think of years ago around on these grounds how many thousands have been born in the kingdom of God right on this ground.
Ndibinga nje ngeminyaka yadlulayo kanye kulomhlaba indlela ekwathi ngayo amawaka amaninzi azalwa ebukonkani kaThixo kanye kulomhlaba.
How little we know when you stand here with 80 cents in our pocket to build a church with.
Oh. Kunani kangakanani esasikwazi xa sasimi apha sina mashuma sibhozo esende bokotweni esiya kwakha ngawo inkonzo.
He said, "Ah, the Lord have planted our water day and night." And he's done it.
What mnangosi ndityalile, ndiyakunqenqesha imini nobusuku, kwaye uyenzile loo nto, uyenzile.
God bless you.
Thixo anisikelele.
Now when we bow our heads,
ngoku xa sithoba intloko zethu.
Now tomorrow night, remember the services will be held up at the school auditorium here.
Ngoku ngokuhlwa ngomso nikhumbule inkonzo ziyakubanjelwa phezulu apha kwiholo enkulu yesikolo.
And if we have somebody posted here now to show the people how to get there, because new ones will be coming in.
Kwaye ukuba siyakuba nomntu othile oya kuma apha ngoku ukuze abonise abantu ukuba kuyiwa njani na apho kuba kukho abasebatsha abaya kube besiza.
You love him, say amen.
Niyamthanda, itani amen.
Oh, isn't he wonderful?
Oh, akamangalisi.
I'm standing on a bank and singing that old song, "On Jordan's stormy banks I stand."
Ndani mi apa ezantsi phezu konqweme, ndaze ndacula elaculo lidala phezu konqweme olunesitshingishane lweJordane.
Thank you, it's been 30 years ago, 33 years ago.
Cinga ngoku kwakumashumi amathathu eminyaka eyadlulayo, kumashumi amathathu nesithathu, amashumi amathathu nesithathu eminyaka eyadlulayo.
And cast a wishful eye to Canaan's fair and happy land, for my possessions lie.
Ndiphose iliso elinqwenayo kwilizwe elihle lolonwabo laseKanani apho oko kwam kukhona.
And many I baptized that evening are over there now.
Ndabaptiza abaninzi ke ngolo rhatya yaye balapho ngaphesheya ngoku.
When they stood there and witnessed that morning star coming down out of the heavens, amen, circling around like that.
Ngoko babemi apho balibona ela khwezi lokusa lisihla liphuma emazulwini lijikeleza lisihla ngolo hlobo.
So that John the Baptist was sent for to bring the forerun the first coming of Christ. Your message will forerun the second coming.
Latin njengokuba uYohane umbhaptizi wayithunyelwe ukuzisa ukwandulela ukuza kokuqala kukaKristu, umyalezo wakho uyakwandulela ukuza kwesibini.
How could it be thought? But all God's words are true. All God's words.
Ingacingwa njani loo nto? Kodwa onke amazwi kaThixo ayinyaniso, onke amazwi kaThixo.
We're living in the presence of the great King. God bless you.
Siphila ebusweni bokumkani omkhulu uThixo anisikelele.
While we bow our heads, we're going to ask Brother Neville, our precious pastor, to come here and dismiss us in prayer.
Ngelithuba sithobe inhloko zethu ndizakucela umzalwana Neville umlungiseleli wethu othandekayo bayeze apha asindulule ngomthandazo.
God bless you.
Uthixo akusikelele umzalwana Neville.